Ivangeli ngoka Matthew, isahluko sokuqala. Incwadi yokuzalwa kuka Jesu Kristu, indodana ka Davide, indodana ka Abrahama. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda nabafowabo. UJuda wazala oFaresi noZara, kuTamari. UFaresi wazala u-Esiromu, u-Esiromu wazala u-Aramu. U-Aramu wazala u-Amanidaba, u-Amanidaba wazala uNasoni, uNasoni wazala uSalimoni. USalimoni wazala uBowasi kuRakhabi, uBowasi wazala u-Obede kuRuti. URuti, u-Obede wazala uJesayi. UJesayi wazala uDavide inkosi. UDavide wazala uSolomoni kumka Uriya. USolomoni wazala uRobowami. uRobowami wazala uAbhiya. uAbhiya wazala uAsafa. uAsafa wazala uJosafati. uJosafati wazala uJoramu. uJoramu wazala uOziya. uOziya wazala uJothamu. uJothamu wazala uAkazi. uAkazi wazala uHezekiya. uHezekiya wazala uManase. uManase wazala uAmoni. uAmoni wazala uJosiya. uJosiya wazala uJekoniya nabafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa eBhabhiloni. Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni, uJekoniya wazala uSalathiyeli. uSalathiyeli wazala uZorobabeli. uZorobabeli wazala u-Abhiyudi. u-Abhiyudi wazala u-Eliyakimi. u-Eliyakimi wazala u-Azori. u-Azori wazala uSadoki. uSadoki wazala u-Akimi. u-Akimi wazala u-Eliyudi. u-Eliyudi wazala u-Eliyazare. u-Eliyazare wazala uMathani. uMathani wazala uJakobe. uJakobe wazala uJosefa, indoda kaMariya, azalwa nguye uJesu othiwa uKristu. Zinjalo ke izizukulwane zonke ezisukela ku-Abrahama ziye kuDavide, zizizukulwane eziyishumi nane, nezisukela kuDavide ziye kuthunjeni eBhabhiloni, zizizukulwane eziyishumi nane, nezisukele kuthunjelweni eBhabhiloni ziye kuKristu, zizizukulwane eziyishumi nane. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Unina uMariya esemiselwe uJosefa, bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Esazindla ngalokho, bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, "Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele. Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye okusindisa abantu bakhe ezonweni zabo." Lokhu konke kwenzeka kuba kugcwaliseka kwakhulunywa yinkosi ngomprofethi ukuthi, "Bheka intombi yakukhulelwa, izale indodana, bakayiqamba igama lokuthi u-Imanueli, okungukuthi ngokuhunyushwa, uNkulunkulu unathi." UJosefa esevukile ebuthongweni, wenza njengalokho imiyalile ngelosi yenkosi, wamthatha umkakhe. Akaze aya kuye, waze wazibula ngendodana, wayiqamba igama lokuthi uJesu. NgokukaMathewu 2, uJesu esezelwe eBhethlehema laseJudiya, emihleni kaHerodi inkosi, bheka kwafika izazi eJerusalema, zivela empumalanga zithi, uphi lo ozelwe eyinkosi yabajuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga, size ukukhuleka kuye. UHerodi inkosi sekuzwile lokho, wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye. Wabutha bonke abaphristi abakhulu nababhali besizwe, wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwaphi. Bathi kuye, eBethlehema laseJudiya, ngokuba kulotshiwe kanjalo ngomprofethi ukuthi, nawe Bethlehema lizwe lakaJuda, kawusiye omncane nakanye kubabusi bakwaJuda, ngokuba kuyakuvela kuwe umbusi oyakwalusa isizwe sami u-Israyeli. Khona uHerodi ezibizile izazi ngasese, wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ebonakale ngaso. Wazithuma eBethlehema wathi, hambani buzisise ngumntwana, kuyakuthi nxa nimfumene, ningitshele ukuba nami ngiye ngikhuleke kuye. Sezizwile inkosi zamuka. Bheka inkanyezi ezayibona kulasempumalanga yahamba phambi kwazo, yaze yafika yema phezu kwalapho umntwana ekhona. Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza, ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zase zingena endlini, zabona umntwana noMariya unina. Zawa phansi zakhuleka kuye, zavula amagugu azo, zamkhunga ngezipho, igolide namakha nenhlaka. Kwathi ziyaliwe nguNkulunkulu ngephupho kuba zingabuyeli kuHerodi, zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. Sezimukile, bheka ingelosi yenkosi, yabonakala kuJosefa ngephupho ithi, vuka uthabathe umntwana nonina, ubalekele eGibhithe, uhlale khona ngize ngikutshele ngokuba uHerodi uza kumfuna umntwana ukuba ambhubhise. Wavuka ke wathabatha umntwana nonina ebusuku, wamuka waya eGibhithe. Wahlala khona waze wafa uHerodi, ukuze kugcwaliseke wakhulunywa yinkosi ngomprofethi ukuthi, ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe. Khona uHerodi esebonile ukuthi izazi imphambile, wathukuthela kakhulu, wathumela, wabulala bonke abantwana besilisa baseBethlehema nasendaweni yonke yangakhona abaminyaka mbili nangaphansi, njengesikhathi abesibuzisisile kuzo izazi. Khona kwagcwalise okwakhulunywa ngoJeremiya umprofethi ukuthi, kwezwakala izwi eRama ukukhala nokulila okukhulu, uRakheli ekhalela abantwana bakhe engavumi ukududuzwa ngokuba abasekho. Kepha uHerodi esefile, bheka ingelosi yenkosi yabonakala ngephupho kuJosefa eGibhithe yathi, vuka uthabathe umntwana nonina uye ezweni lakwa-Israyeli ngokuba sebefile ababezingela ukuphila komntwana. Wasuka ke wathabatha umntwana nonina wafika ezweni lakwa-Israyeli. Kepha ezwa ukuthi sekubusa u-Akelamu eJudiya esikhundleni sikaHerodi uyise, wesaba ukuya khona, eseyaliwe uNkulunkulu ngephupho wamuka waya kwelaseGalile. Wafika wakha emzini othiwa yiNazaretha, ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi uyakubizwa ngokuthi umNazaretha. NgokukaMathewu 3. Ngaleyo mihla kwavela uJohane umbhabhathisi eshumayela ehlane laseJudiya ethi, phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ngokuba nguye akhuluma ngayo umprofethi u-Isaya ethi, izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Yena uJohane wayenengubo yoboya bekameli, noqotho lwesikhumba okhalweni lwakhe. Ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi nezinyosi zasendle. Khona kwaphumela kuye iJerusalema neJudiya lonke, nezwe lonke laseJordani. Babhaphathiswa nguye emfuleni iJordane bevuma izono zabo. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza empaphathisweni wathi kubo, "Nzalo ezinyoka, ngubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi sinobaba u-Abrahama, ngokuba ngithi kini, uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Izembe selibekiwe empandeni yemithi, ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa iphonswe emlilweni. Mina nginiphaphathisa ngamanzi kube ngokuphenduka, kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kuniphaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uza ushanelisisa isibaya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe. Kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Khona uJesu evela eGalile, wafika kuJohane eJordane ukuba azobhaphathiswa nguye. Kepha uJohane wamalela wathi, "Yimi engiswele ukubhaphathiswa nguwe, wena uza kimi na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Vuma kalokhu ngoba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke." Khona wayesemvumela. UJesu sebhaphathisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo." NgokukaMathewu 4. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane wagcina walamba. Kwafika umlingi wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho kuba lawa matshe abe yizinkwa." Kepha waphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu." Khona uSathane wamthatha wamisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempeli. Wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi uza kuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho." UJesu wathi kuye, "Kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." USathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Wathi kuye, "Konke lokhu ngiza kunika khona uma uziwisa phansi ukhuleka kimi." Khona uJesu wathi kuye, "Suka Sathane, ngoba kulotshiwe ukuthi wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa." USathane wayesemshiya bheka kwafika izingelosi zamkhonza. Kuthe sezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka waya eGalile. Wasuka eNazaretha weza wahlala eKepenawume, elingaselwandle emkhawuleni yakaZabuloni yakaNafetali. Ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, "Izwe lakaZabuloni nezwe lakaNafetali, ngaselwandle ngaphesheya kweJordane, iGalile labezizwe." Isizwe sasihleze bumnyameni, sibonile ukukhanya okukhulu, nababehleze ezweni nasethunzini lokufa kuphumele kubo ukukhanya. Kusuka kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi, "Phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele." uJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile, wabona izelamane ezimbili, uSimon othiwa uPetro noAndrea umfowabo, bephonsa inetha elwandle ngokuba babengabadobi. Wayesethi kubo, "Ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu." Base bewashiya masinyana amanethi bamlandela. Esedlulela phambili wabona ezinye izilamane ezimbili, uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo besemkhunjini kanye noZebedewu uyise belungisa amanetha abo wababiza. Base beshiya masinyane umkhumbi noyise bamlandela. UJesu walihamba lonke laseGalile efundisa emasinagogeni abo eshumayela ivangeli lombuso ephulukisa abantu ezifeni zonke nasebuthakathakeni bonke. Udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke laseSiriya, baletha kuye bonke abagulayo abaphethwe izifo ngezifo nobuhlungu nabakhwele ngamadimoni nabanesithuthwane nabafe uhlangothi wabaphulukisa. Izixuku eziningi zamlandela zivela eGalile, naseDekapoli, naseJerusalema, naseJudiya, nangaphesheya kweJordani. NgokukaMathewu 5, kwathi ebona izixuku, wenyukela entabeni, esahlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi, "Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukelwa. Babusiswa abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Babusiswa abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwa abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Nibusisiwe nxa benithuka benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yegama lami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngoba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle, anyathelwe ngabantu. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzo wakhe entabeni ongesitheke. Nomuntu kasokhela isibane asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini, khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uyihlo osezulwini. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izwi nomhlaba, kusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho, kuze kufezeke konke. Ngakho ke oweqa owodwa kule minyala emincinyane, afundisa abantu kanjalo, uyakuthiwa umncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, loya yakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadlulo kwababhali nokwabafarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Nizwile kwathiwa kwabasendulo, ungabulali. Yilo nalo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa. Kepha mina ngithi kini, yilo nalo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulelwa. Noshoyo kumfowabo ukuthi silima, uyakuba necala emphakathini. Noshoyo ukuthi siwula, uyakuba necala lokulahlwa esiwogweni somlilo. Ngakho ke, nxa uletha umnikelo wakho e-altare, Khumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwealtare. Uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. Verse 25. Shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni. Funa olwa nawe akunikele kumahluleli. Umahluleli akunikele esikhonzini, uphonswe etilongweni. Ngiqinisile ngithi kini, kawusoze waphuma khona uze ukhiphe ifadingi lokugcina. Nizwile kwathiwa ungaphingi. Kepha mina ngithi kini, yilo nalo obuka owesifazane amkhanuke, usephingile naye enhlizweni yakhe. Uma iso lakho lokunene likukhubekisa, likhiphe, ulilahle. Ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni. Noma isandla sakho sokunene sikukhubekisa sinqume usilahle. Ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni. Kwathiwa, yilo nalo olahla umkakhe kamnike incwadi yesehlukaniso. Kepha mina ngithi kini, yilo nalo olahla umkakhe kungengenxa yokuphinga, umenza aphinge. Noganwa ngolahliweyo uyaphinga. Nizwile futhi kwathiwa kwabasendulo, ungafungi amanga, kepha uqinise izifungo zakho enkosini. Kepha mina ngithi kini, ningafungi nakanye noma izulu ngokuba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Noma umhlaba ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe, noma iJerusalema ngokuba lingumuzi wenkosi enkulu. Ungafungi nekhanda lakho ngokuba awunakuphendula nalunye unwele lube mhlophe nokuba lube mnyama. Kepha izulweni malibe ngelokuthi yebo, yebo, qhabo, qhabo, okudlula lokhu kuvela kokubi. Nizwile kwathiwa iso ngeso, izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kini, ningamelani nokubi, kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene, mphendulele nesinye. Nofuna ukukumangalela, akwamuke ingubo, mnike nejazi. Nosuke kucindezela ukuba uhambe imayela libe linye, hamba naye abe mabili. Mupho ocela kuwe ungamfulatheli, ofuna ukutsheleka kuwe. Nizwile kwathiwa, wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu. Nibabusisa abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekela abanizingelayo. Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini ngokuba yena, uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Ngokuba uma nithanda abanithandayo, ninamvuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafoweni bodwa, nenza lukhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? Ngakho ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Ngokuka Matthew 6. Kepha qaphelani ngenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibone yibo. Funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo sezulwini. Ngakho ke nxa wabela isipho, ungakhalisi icilongo phambi kwakho. Njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogweni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa wabela isipho, isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo sokunene. Ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni, noyihlo obone ekusithekeni uzawukuvuza. Nalapho nikhuleka, ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni, nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babone ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleka, ngena ekamereni lakho, uthi usuvale umnyango wakho, ukhuleke kuyihlo osekusithekeni, noyihlo obona kusithekeni uzawukuvuza. Kodwa nxa nikhuleka, ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuziwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngakho-ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi nokuswelayo ningakakuceli kuye. Ngakho-ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Ungasingenise kulingweni, kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani. Kepha uma ningathethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo akayikunithethelela iziphambeko zenu. Futhi nxa nizila ukudla, ninganyukumali njengabezizwe ngokuba bona banyakamisa ubuso babo ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa uzila, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile, kodwa kuyihlo sekusithekeni noyihlo obona kusithekeni uzawukuvuza. Ningazibekeli ingcebo emhlabeni, lapho kona inundi nokugqwala, nalapho amasela efohla khona ebe. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini, lapho kungoni inundu nokugqwala, nalapho amasela engafohli khona ebe. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho, nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. Isibani somzimba yiso. Ngakho uma iso lakho lilihle, uzakukhanya umzimba wakho wonke. Kepha uma iso lakho lilibi, uzakuba mnyama umzimba wakho wonke. Ngakho uma kukhanya kukuwe kungubumnyama, ubumnyama bukhulu kangakanani. Akakho ongakhonza amakhosi amabili, ngokuba uyakuzonda enye, athande enye, noma abambelele kwenye, adelele enye. Ningekhonze uNkulunkulu noma mona. Ngalokho-ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila kukhulu kunokudla, nomzimba kunesambatho na? Bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibekeleli ezinqolobaneni. Nokho uyihlo wasezulwini uyazondla, nina kanizidluli kakhulu na? Ngumuphi kini ongelekela ebudeni bakhe ingalo ibenye ngokukhathazeka na? Nikhathazekelani ngesambatho na? Qaphelani iminduze yasendle ukuthi imila kanjani, kayikhandleki, kayiphuthi. Kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayengambathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla, ngomuso obuphonswe eziko, akayikunembathisa kakhulu nina eninokukholwa okuncane na? Ngakho-ke, ningakhathazeki nithi siyakudlani, noma siyakuphuzani, noma siyakwembathani na? Ngoba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa, ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwayo, inkathazo yosuku yanele lona. Ngokuka Matthew 7, ningahluleli ukuba ningahlulelwa. Ngokuba ngokwahlulelwa enahlulela ngakho, nani niyakwahlulelwa ngakho. Nangaleso silinganiso enilinganisa ngaso, nani niyakulinganiselwa ngaso. Ubhekelani ucezwano lusesweni lomfo wenu, kepha ugongo lusesweni lakho awuliboni na? Ungasho kanjani kumfo wenu ukuthi, ake ngikhiphe ucezwano lusesweni lakho? Bheka ugongo lusesweni lakho na? Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo esweni lakho, khona ke uza kubonisisa ukukhipha ucezwana esweni lomfoweni. Ninganiki izinja okungcwele, ningaphonsi amaperele enu phambi kwezingulube. Funa ziwanyathele ngezinyawo zazo, ziphenduke, ziniklebhule. Celani, khona niza kuphiwa. Funani, khona niza kufumana. Ngongothani, khona niza kuvulelwa. Ngokuba ilona lo ocelayo uyakwamkeliswa, nofunayo uyakufumana, nongqongothayo uza kuvulelwa. Noma ngumuphi umuntu kini ongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe, noma icela inhlanzi ayinike inyoka na? Ngakho ke uma nina enibabi nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu ihlo sezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. Ngakho ke konke nokungakanani nifuna ukuba abantu bakwenze kini, kwenzeni nani kanjalo kubo, ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofeti. Ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi, nendlela enkulu eyisa ekubhujisweni, baningi abangena khona. Kepha isango lincane nendlela imncingo eyisa ekuphileni, bayingcosana abayifumanayo. Xwayana abaprofeti bamanga abeza kini bembathisa okwezimvu, kepha ngaphakathi bezimpisi eziphangayo. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni noma amakhiwane ekhakhasini na? Kanjalo yilowo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Umuthi omuhle ungethela izithelo ezimbi, nomuthi omubi ungethela izithelo ezinhle. Yilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa, uphonswe emlilweni. Njalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. Akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi, Nkosi, abaya kungena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi, sukani kimi nina benzi bokubi. Ngalokho yilo nalo oweza lawa mazwi ami awenze, uyakufanisa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Layithela imvula kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu kepha kayiwanga, ngokuba yayisekelwe yidwala. Kodwa yilo nalowo oweza lawa mazwi amangawenzi, uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Layithela imvula kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu yawa, kwaba kukhulu kuwa kwayo. Kwathi uJesu seqedile lawo mazwi, izixuku zamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba wayebafundisa njengonamandla, kungenjengababhali babo. Ngokuka Matthew 8, kwathi esehlile entabeni, zamlandela izixuku eziningi. Bheka kwafika onochoko wakhuleka kuye wathi, Nkosi, uma uthanda ungangihlambulula. Wayeselula isandla wamphatha wathi, Ngiyathanda, hlambuluka. wayesehlambuluka masinyane ochokweni lwakhe. UJesu wayesethi kuye, "Bheka, ungatsheli muntu. Kepha hamba uzibonakalise kumpristi uyise umnikelo owayalelwa nguMose kube ngubufakazi kubo." Kwathi esangena eKapenawume, kweza kuye induna yekhulu yamncenga yathi, "Nkosi, umfana wami ulele endlini, ufe uhlangothi, ukhole kakhulu ngubuhlungu." Wathi kuyo, "Mina ngizakuza ngimphulukise." Induna yekhulu yaphendula yathi, "Nkosi, angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami. Kepha yisho izwi nje, khona umfana wami uyakusinda. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho phansi kwami. Ngithi kwelinye, hamba, lihambe. Ngithi kwelinye, woza, lize. Nasencekwini yami, yenza lokhu ikwenze." UJesu ekuzwa lokho, wamangala wathi kwabamlandelayo, "Ngiqinisile ngithi kini, angizange ngifumane kwa-Israyeli ukukholwa okungaka kumuntu. Kepha ngithi kini, abaningi bayakuza bevela empumalanga nasentshonalanga, bahlale ekudleni no-Abrahama, no-Isaka, noJakobe, embusweni wezulu. Kodwa abantwana bombuso bayakukhishwela ebumnyameni, obungaphandle, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo." UJesu wayesethe enduneni yekhulu, "Hamba, makube kuwe njengokukholwa kwakho." Umfana wasinda ngaso leso sikhathi. UJesu wayesengena endlini kaPetro, wabona umkhwekazi wakhe elele phansi enomkhuhlane. Waphatha isandla sakhe, umkhuhlane wamyeka, wavuka wamkhonza. Kwathi sekuhlwile, baletha kuyabaninga abakhwele ngamadimoni, wakhipha omoya ngezwi waphulukisa bonke abagulayo. Ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngu-Isaya umprofethi ukuthi, "Yena wabetshatha ubuthakathaka bethu, wathwala izifo zethu." Kwathi uJesu ebona isixuku simhaqile, wayala ukuba kuwelelwe ngaphesheya. Kwase kufika umbhali wathi kuye, "Mfundisi, ngizakulandela noma uyangaphi." UJesu wayesethi kuye, "Izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezidleke. Kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho engacamelisa khona ikhanda." Kodwa omunye wabafundi bakhe wathi kuye, "Nkosi, ngivumele ngiye kuqala ukuyakumbela ubaba." Kepha uJesu wathi kuye, "Ngilandele, yeka abafileyo bembele abafileyo babo." Wayesengena emkhunjini, abafundi bakhe bamlandela. Bheka, kwavuka isiphepho esikhulu elwandle, umkhumbi waze wagujuzelwa ngamanzi. Kepha yena wayelele. Basondela bamvusa bathi, "Nkosi, sisindise, safa." Wayesethi kubo, "Nesabelani, nina bokukholwa okuncane na?" Khona wavuka wakhuza umoya nolwandle, kwaba khona ukuthula okukhulu. Kepha abantu bamangala bathi, "Unjani lo ukuba nomoya nolwandle kumlalele na?" Kwathi esefikile ngaphesheya ezweni lamagadara, kwahlangana naye ababili abakhwele ngamadimoni, bephuma emathuneni, beyizidlova ezinkulu ngangokuba kwakungedlule muntu ngakuleyo ndlela. Bheka, bamemeza bathi, "Sinamsebenzi muni nawe, ndodana kaNkulunkulu? Uze lapho ukusizwisa ubuhlungu, kungakabi yiso isikhathi na?" Manje kwakukhona kude nabo umhlambi wezingulube eziningi ziklabile. Amadimoni amncenga athi, "Uma usikhipha, sithume ukuba singene emhlambini wezingulube." Wathi kuwo, "Hambani." Ayesephuma ngene ezingulubeni, bheka umhlambi wonke wagulukudela eweni, waphonseka elwandle, wafela emanzini. Kodwa babezalusa babaleka, baya emzini babika konke nalokho kwehlele abakhwele ngamadimoni. bheka umuzi wonke waphuma kuyomhlangabeza uJesu. Bathe bembona bamncenga ukuba amuke emkhawuleni yela kubo. Ngokuka Matthew 9, wayesengena emkhunjini wawela, weza emzini wakubo. Bheka baletha kuye umuntu ofe uhlangothi elele ohlakeni. UJesu ebona ukukhola kwabo wathi kofe uhlangothi, "Yima isibindi indodana, uthethelelwe izono zakho." Bheka abathile kubabhali bathi phakathi kwabo, "Lo uyahlambalaza." UJesu ezazi izindlu zabo wathi, "Nizindlelani okube ezinhlizweni zenu na? Ngokuba yikupho okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, khona wathi kofe uhlangothi, vuka uthabathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. Wavuka waya endlini yakhe. Kepha izixuku zikubona zethuka zamdumisa uNkulunkulu onikile abantu amandla anjalo. Esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMathewu ehleze endaweni yokuthela wathi kuye, "Ngilandele." Wasuka ke wamlandela. Kwathi ehleze kudleni endlini bheka kwafika abaningi abathelisi nezoni bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokhu bathi kubafundi bakhe, "Yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na?" Ekuzwa lokhu wathi, "Abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kepha hambani funde ukuba kuthini ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo, ngokuba angizanga ukubiza abalungileyo kepha izoni ukuba ziphenduke." Khona kwase kufika kuye abafundi bakaJohane bathi, "Yini ukuba thina nabaFarisi sizila ukudla, kepha abafundi bakho abazilingani na?" UJesu wathi kubo, "Abayeni bangalila yini umyeni esenabo na? Kodwa kuzakufika izinsuku lapho umyeni eza kususwa kubo, yikhona ke beza kuzila. Akakho obekela isiziba sendwangu engakashukeke ngutsheni endala, ngokuba lokho okubekelwa kuyo kuyaklebhula engutsheni kwande ukuklebhuka. Akuthelwa futhi wayini elisha ezimvabeni ezindala, funa izimvaba ziqhume, newayini lichitheke, nezimvaba zonakale. Kodwa iwayini elisha balithela ezimvabeni ezintsha, kulondeke kokubili." Esakhuluma lokhu kubo bheka kwafika umphathi othile, wakhuleka wathi, "Indodakazi yami ifa khona manje, kepha woza ubeke isandla sakho phezu kwayo, izakuphila." Wasuka ke uJesu wamlandela kanye nabafundi bakhe. Bheka owesifazane wayenomopho iminyaka eyishumi nambili, weza emva kwakhe wathinta umphetho wengubo yakhe. Ngokuba wayethi phakathi kwakhe, "Uma ngingathinta nje ingubo yakhe, ngiza kusindiswa." UJesu ephenduka wambona, wathi, "Yima isibindi indodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile." Wasinda owesifazane kusuke ngaleso sikhathi. UJesu sefikile endlini yomphathi ebona khona ababethi bemitshingo nesixuku esixokozelayo. Wathi kubo, "Didani, ngokuba intombazana ayifile kodwa ilele." Bamhleka usulu. Isixuku sesikhishiwe, wangena wayibamba ngesandla, yavuka intombazana. Udumo lwalokho lwezwakala ezweni lonke langakhona. Esadlula lapho uJesu, izimpuputhe ezimbili zamlandela zamemeza zathi, "Sihawukele ndodana kaDavide." Esengenile endlini izimpuputhe zeza kuye. UJesu wathi kuzo, "Niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na?" Zathi kuye, "Yebo Nkosi." Khona wathinta amehlo azo wathi, "Makwenzeke kini njengokukholwa kwenu." Ayisevuleka amehlo azo, uJesu waziyalisisa wathi, "Qaphelani ukuba kungaziwa muntu." Kepha zaphuma zamdumisa kulo lonke lelozwe. ekuphumeni kwazo bheka kwalethwa kuye isimungulu esinedimoni. Idimoni selikhishiwe isimungulu sakhuluma, izixuku zamangala zathi, akuzange kubone okunje kwa-Israyeli. Kepha abaFarisi bathi, ukhipha amadimoni ngenkosi yamadimoni. UJesu wayihamba imizi yonke nemizana efundisa emasinagogweni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa izifo zonke nokugula konke. Kepha ebona izixuku, waba nesihle ngazo ngokuba zazikhathazekile, zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi. Wayesethi kubafundi bakhe, ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi zingcosana. Ngakho ke nxusana enkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi ziye kuvuneni kwayo. Ngokuka Matthew 10, wayesebabiza abafundi bakhe abayishumi nambili, wabanika amandla phezu kwawo moya abangcolileyo ukuba babakhiphe, nawokuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Amagama abapostoli abayishumi nambili yilawa, owokuqala nguSimoni othiwa uPetro, no-Andreya umfowabo, noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, noFilipu, noBartolomewu, noThomasi, noMathewu umthelisi, noJakobe kaAlfewu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyoti wamkhaphelayo. Laba bayishumi nambili uJesu wabathuma, wabayala wathi, ningayi ngendlela yabezizwe, ningangeni emzini wamaSamariya. Kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Ekuhambeni kwenu shumayelani nithi, umbuso wezulu ususondele. Phulukisana abagulayo, nivusa abafileyo, nihlambulula abanochoko, nikhipha amadimoni, namukelisiwe ngesihle, yiphani ngesihle. Ningaphathi golide nasiliva nathusi emixhakeni yenu, nasikhwama sendlela, namabhantshi amabili nasicathulo naludondolo ngokuba isisebenzi sifanele ukudla kwaso. Nakumuphi umuzi noma umuzane niyakungena kuwo, cingani okufaneleyo kuwo nihlale khona nize nimuke. Ekungeneni kwenu endlini, niyibingelele. Uma indlu ifanele, ukuthula kwenu makuze phezu kwayo, kodwa uma ingafanele, ukuthula kwenu makubuyele kini. Yilowo naloyo ongayikunamukela engawezwa amazwi enu, anothi niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi, nivuthulule uthule ezinyaweni zenu. Ngiqinisile ngithi kini, kuyakuba ngcono ezweni laseSodomo nakwelaseGomoro ngosuku lokwahlulela kunakulowo muzi. Bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Kepha xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela emphakathini, banishaye emasinagogweni abo. Niyakubuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Kepha kuya kuthi nxa benikhaphela, ningakhathazeki ngokuthi niyakukhulumani kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakuphiwa ngaleso sikhathi eniyakukhuluma. Ngokuba akuyinini eniyakukhulumayo, kodwa umoya kayihlo okhuluma kini. Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, uyise umntanakhe, abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleleni lowo uzakusindiswa. Nxa benizingela komunye umuza nobaleka komunye, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, aniyukuqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. Umfundi kaphezu komfundisi, nenceku ayiphezu kwenkosi yayo. Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe, nenceku ibe njengenkosi yayo. Uma bebizile umninindlu ngokuthi uBhezebuli, kakhulu abendlu yakhe. Ngakho-ke ningabesabi, ngokuba akukho okusitshekelweyo ongayikwambulwa, nokufihliweyo ongayikwaziwa. Lokho nginitshela khona ebumnyameni kukhulumene kukhanyeni, nalokho enikuzwayo endlebeni kushumayeleni phezu kwezindlu. Ningabesababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo. Kepha kakhulume sabeno namandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Akuthengwa yini imizulile emibili ngendibilishi na? Kepha akuyikuwa phansi namunye kuyo ngaphandle kukayihlo. Kodwa kini zibaliwe nezinwele zonke zekhanda lenu. Ngakho maningesabi, nina niyayidlula imizulili eminingi. Ngalokho yilona loya kungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini. Kepha loya kungiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha ukuthula kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana nonina zala. Nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise nonina kunami, kangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami, kangifanele. Nongathabathi siphambano sakhe angilandele, kangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Onamukela nina uyangamukela mina, ongamukela mina uyamukela ungithumileyo. Owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uyakuzuza umvuzo womprofeti, nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo olungileyo. Yilowo nalowo oyakuphuzisa abe munye kulabo abancinyane, ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi, ngiqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. NgokukaMathewu 11, kwathi kuba uJesu aqede ukuyala abafundi bakhe abayishumi nambili, wamuka lapho ukuyofundisa nokushumayela emizini yabo. Kwathi-ke uJohane esetilongweni ezwile ngemsebenzi kaKristu, wathumela ngabafundi bakhe wathi kuye, wena unguye ozayo noma sobheka omunye na? UJesu waphendula wathi kubo, hambani mlandise uJohane lokhu enukuzwane nikubonayo ukuthi izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bahlanjululwa, izithuli ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu bayashunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe ongayikukhubeka ngami. Kepha sebemuka laba uJesu waqala ukukhuluma ezigcweni ngoJohane wathi, naphuma naye ehlane ukuyobonani na? Umhlanga ntengantengiswa ngumoya na? Kanti naphuma ukuyobonani na? Umuntu owembethe ezinothonotho na? Bhekani abembethe ezinothonotho basezindlini zamakhosi. Kodwa naphumelani na? Ukubona umprofeti na? Yebo, ngithi kini odlula umprofeti. Nguye okulotshwe ngaye ukuthi, bheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho esiyakulungisa indlela yakho phambi kwakho. Ngiqinise ngithi kini, kwabazeke ngabesifazane akuvelanga omkhulu kunoJohane umbhaphathizi, kepha omncane embusweni wezulu mkhulu kunaye. Kepha kusukela emihleni kaJohane umbhaphathizi kuze kube manje, umbuso wezulu uyafuzulwa nabafuzulayo bayawuphanga. Ngokuba abaprofethi bonke nomthetho baprofetha kwaze kwafika uJohane. Uma nivuma ukukwamukela, lo ungu-Eliya obeza kufika. Onezindlebe makezwe. Kepha lesi sizukulwane ngiyakusifanisa nani na? Sifana nabantwana abahlezi ezigcawini bememeza abanye bethi, sinibethele imitshingo anisinakanga, sanililisela anikhalanga. Ngokuba uJohane wafika engadle engaphuzi bathi unedimuni, indodana yomuntu yafika idla iphuza bathi bhekani umuntu oyisiminzi. nesiphuzi umhlobo wabathelisi nowezoni. Kodwa ukuhlakanipha kuvunyiwe ngabantwana bakho. Wayeseqala ukujezisa imizi okwakwenziwe kuyo iningi lemisebenzi yakhe yamandla ngokuba ingaphendukanga wathi, maye kuwe Korazini, maye kuwe Bethsaida, ngokuba uma kwakwenziwe eTire naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngakube kade yaphenduka ngesaka nangomlotha. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo iTire neSidoni ngosuku lokwahlulela kunakini. Nawe Kephenagume, uyakuphakanyiselwa ezulwini na? Uyakwehliselwa eHades ngokuba uma yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla enziwe kuwe, ngabe likhona nanamuhla. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo izwe laseSodoma ngosuku lokwahlulela kunakuwe. Ngalelo holo uJesu wakhuluma wathi, ngiyakubonga Baba Nkosi yezulu nomhlaba ngokuba ukufihlile lokhu wabahlakaniphileyo nabanokuqonda wambulela izingane. Yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho kuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba. Akakho oyazi indodana kuphela uyise, akakho futhi omazi uyise kuphela indodana, nalowo indodana ethanda ukumambulela yena. Zanini kimi nina nonke nikhathelene nisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngoba ngimnene ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu yakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle, nomthwalo wami ulula. Ngokuka Matthew 12. Ngaleso sikhathi uJesu wadabula amasimu ngeSabatha. Abafundi bakhe babelambile, baqala ukukha izikhwebu badla. Kepha abaFarisi bebona lokho bathi kuye, bheka abafundi bakho, benza ukungavunyelwa ukuba kwenziwe ngeSabatha. Wathi kubo, anifundanga yini akwenzayo uDavide msukane elambile kanye nababe naye? Ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu wadla izinkwa zokubukwa okungavunyelwa ukuba zidliwe nguye nababe naye, kodwa ngabaphristi kuphela na? Futhi anifundanga yini emthethweni ukuthi ngeSabatha abaphristi bayalona iSabatha ethempelini bangabi nacala na? Kodwa ngithi kini, kukhona lapha okukhulu kunethempeli. Kepha uma benazi ukuba kuyini lokhu ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo, nga ningabahlanga laba abangenacala, ngokuba indodana yomuntu iyinkosi yeSabatha. Wamuka lapho wangena esinagogweni labo. Bekwa kukhona umuntu onesandla esishwabeneyo. Bambuza bathi, kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngeSabatha na ukuze bamangalele? Kepha wathi kubo, ngumuphi umuntu kini enemvu eyodwa uma yele emgodini ngeSabatha angayikuyibamba ayikhiphe na? Pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani? Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngeSabatha. Khona wathi kulowo muntu, yelula isandla sakho. Wayeselula isandla, sasinda saba njengesinye. Base bephuma abaFarisi benza isigungu ngaye ukuba bambhubhise. Kepha uJesu ekwazi lokho wamuka lapho bamlandela abaningi wabaphulukisa bonke. Wabayalisisa ukuba bangamzwakalisi. Ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, bheka inceku yami engiyikhethileyo, othandiweyo wami, othokoza ngayo umphefumulo wami. Ngiyakuzisa umoya wami phezu kwakhe, amemezele ukwahlulela kubo abezizwe. Akayikubanga, akayikubangalasa. Akakho oyakulizwa izwi lakhe ezidaladini. Umhlanga ofecekileyo akayikuwaphula, umongo othunqayo akayikuwucima, aze aphumelelise ukwahlulela kunqobe. Izizwe ziyakwethembela egameni lakhe. Kwase kulethwa kuye okholwe idimoni eyimpumputhe eyisimungulu, wamphulukisa. kwaze kwathi uyisimungulu wakhuluma wabona. Zase zimangala kakhulu izixuku zonke zathi, lo hasiyo indodana kaDavide na? Kepha abaFarisi bekuzwa bathi, lo uwakhipha amadimoni ngoBhezebuli kuphela umbuso wamadimoni. Kepha uJesu ezazi izindlu zabo wathi kubo, yilowo nalowo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, nalowo muzi nokuba indlu eyahlukene yodwa ingeme. Uma uSathane emkhipha uSathane wahlukene yedwa, pho umbuso wakhe uyakuma kanjani na? Uma mina ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli, amadodana enu awakhipha ngubani na? Ngalokho ke wona akuba ngabahluleli benu. Kepha uma mina ngikhipha amadimoni ngomoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kini. Futhi umuntu angangena kanjani endlini esiqhwaga aphange impahla yaso uma engabophi kuqala isiqhwaga andukuba aphange indlu yaso na? Ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelela zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyukuthethelelwa. Yilo nalokho okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayikuthethelela nakulelizwe nakwelizayo. Yenzani umuthi ube muhle nesithelo sawo sibe sihle, noma nenze umuthi ube mubi nesithelo sawo sibe sibi, ngokuba umuthi waziwa ngesithelo sawo. Nzalo yezinyonga, ningakhulumi kanjani okuhle niyibabi na? Ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichimayo kwenhliziyo. Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebeni yakhe enhle, nomuntu omubi ukhipha okubi engcebeni yakhe embi. Kepha ngithi kini, amazwi onke ayiza abawakhulumayo abantu bayakuzilanda ngawo ngosuku lokwahlulelwa. Ngokuba amazwi akho uyakuthethwa, nangamazwi akho uyakulahlwa. Kwase kuphendula abathile kubabhali nabaFarisi bathi, Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe. Kepha waphendula wathi kubo, isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyukunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti. Ngoba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo ke nendodana yomuntu yakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadoda aseNiniva ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalezi zizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bhekani kukhona lapha okukhulu kunoJona. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nasezizukulwaneni isilahle ngokuba yavela emkhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Bhekani lapha kukhona okukhulu kunoSolomoni. Nxa umoya ongcolile esephumile kumuntu uyadabula izindawo ezingenamanzi efuna ukuphumula angakufumani. Khona uthi, ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo. Esefikile ayifumane ize ishaneliwe ihlotshisiwe. Abesehamba ke abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bangene bahlale khona kuthi ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunokuqala. Kuyakuba njana kulesi sizukulwane esibi. Esashumayela ezixukwini bheka unina nabafo ababemi ngaphandle befuna ukukhuluma naye. Omunye wathi kuye, bheka unyoko nabafoni bemi ngaphandle befuna ukukhuluma nawe. Kepha waphendula wathi komtshelileyo, ngubani umame nabafo wethu, ngobani na? Welula isandla sakhe ngakubafundi bakhe wathi, bhekani nangu umame nabafo wethu. Ngokuba yilo nalo owenza intando kababa osezulwini nguye ongumfowethu nodadewethu nomame. NgokukaMathewu 13. Ngalolo suku uJesu waphuma endlini wahlala phansi ngaselwandle. kwase kubuthana kuye izicuku eziningi. Waze wangena emkhunjini wahlala phansi uquqaba lonke lumi ogwini. Wakhuluma kubo okuningi emfanekiso wathi, bekani kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngasendleleni, kwafika izinyoni zayidla zayiqeda. Kepha enye yawela edwaleni, lapho yayingenamhlabathi omningi khona, yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo. Kodwa seliphumile ilanga, yahamuka nangokuba ingenampande yabuna. Kepha enye yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa. Kepha enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo enye ngekhulu, enye ngamashumi ayisithupha, enye ngamashumi amathathu. Onezindlebe makezwe. Kwase kufika abafundi bakhe bathi kuye, ukhulumelani kubo ngemfanekiso na? Waphendula ke wathi kubo, nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu, kodwa bona kabakuphiwanga. Ngoba yilona lo onakho uyakuphiwa kuvame, kodwa lo ongenakho uyakwamuka nalokho anakho. Kungalokhu ngikhuluma kubo ngemfanekiso ngokuba noma bebona kababoni, noma bezwa kabezwa kabaqondi. Kugcwaliseka kubo isiprofetho sika-Izayi ukuthi, ngokuzwa niyakuzwa ningaze naqonda, ngokubona niyakubona ningaze nabonisisa. Ngokuba inhliziyo yalesi sizwe isiyabalukhuni, bezwa kanzima ngezindlebe, amehlo abo bawacimizile, funa mhlawumbe babone ngamehlo bezwe ngezindlebe, baqonde ngenhliziyo baphenduke ngibaphulukise. Kodwa abusiswa amehlo enu lokhu ebona nezindlebe zenu lokhu ziyezwa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, baningi abaprofethi nabalungileyo ababefisa ukubona nikubonayo abakubonanga, nokuzwe nikuzwayo abakuzwanga. Yizwani ke nina umfanekiso womhlwanyeli. Yilona lo olizwe izwi lombuso engaliqondi, ufikelwa ngomubi ohlwitha ukuhlwanyelwe enhlizweni yakhe, yilo ohlwanyela ngasendleleni. Ohlwanyelwe edwaleni nguye olizwa izwi alamukele masinyane ngokuthokoza. Kepha kanampande phakathi kwakhe, kodwa uhlala isikhashana nje kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi akhubeke masinyane. Futhi ke, ohlwanyelwe emeveni nguye olizwa izwi, kepha imnake lesikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanise izwi abe ngongatheliyo. Kepha ohlwanyela emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngamashumi ayisithupha, omunye ngamashumi amathathu. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele samuka. Kwathi ukuba likhule ikhaba, kuthele isithelo, khona kwabonakala nokhula. Kwase kufika izisebenzi zomnumzane zathi kuye, Nkosi, awuhlwanyelanga yini imbewu enhle ensimini yakho na? Pho iluthwalephi ukhula na? Wathi kuzo, lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha. Izisebenzi zathi kuye, uthanda ukuba siye ukulubutha na? Kodwa wathi, cha, funa nithi nxa nibutha ukhula, nisiphule amabele kanye nalo. Yekani kukhule kokubili ndawonye, kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo, buthani ukhula, nilubophe izinyanda kuba lushiswe. Nibuthele amabele engotsheni yami. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, umbuso wezulu ufana nenhlamvu yesinaphi, ayithatha umuntu wayihlwanyela ensimini yakhe. Yona kambe incinyane kunazo zonke izimbewu, kepha uma isikhulile inkulu kunezilimo, iba ngumuthi kuze kufike izinyoni zezulu zakhele emagatsheni awo. Wabatshela omunye umfanekiso wathi, Umbuso wezulu ufana nemvubelo ayithathu esifazane wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu kwaze kwabila konke. Konke lokho uJesu wakukhuluma ezixukwini ngemfanekiso, ngaphandle komfanekiso kakhulumanga lutho kubo. Ukuze ugcwaliseke kwakhulunywa ngomprofethi ukuthi, "Ngiza kuvula umlomo wami ngemfanekiso, ngiphimisele okufihlakeleyo selokhu kwasekelwa umhlaba." Khona wazishiya izixuku weza endlini, basondela kuye abafundi bakhe bathi, "Sicacisele umfanekiso wokhula ensimini." Wayesephendula ethi kubo, "Ohlanyela imbewu enhle yindodana yomuntu. Insimu yizwe. Imbewu enhle yibo abangabantwana bombuso, kodwa ukhula ngabantwana bomubi. Kepha isithe saluhlwanyelayo nguSathane. Ukuvuna kungukuphela kwezwe, nabavuni yizingelosi. Ngakho-ke njengokuba ukhula luyabuthwa lushiswa emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. Indodana yomuntu iyakuthuma izingelosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi. Zibaphonse eziko lomlilo, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Khona abalungileyo bayakukhanya njengelanga embusweni kayise wabo onezindlebe makezwe. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihle ensimini, yafunyanwa ngumuntu wayithukusa. Ngokuthokoza kwakhe uyahamba athengise ngakho konke anakho, athenge leyo nsimu. Futhi umbuso wezulu ufana nomthengi ofuna amaparele amahle. Eselifumene iparele linye elinenani elikhulu, waya wathengisa ngakho konke anakho, walithenga. Futhi umbuso wezulu ufana nenethe laphonsa elwandle, lihlanganisa zonke izinhlobo. Lithe seligcwele balidonsela ogwini, bahlala phansi, babuthela ezinhle ezitsheni, kepha ezimbi bazilahla. Kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe, kuyakuphuma ezingelozi zahlukanisa ababi nabalungileyo. Zibaphonse eziko lomlilo, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. "Nikuqondile konke lokho na?" bathi kuye, "Yebo." Wayesethi kubo, "Ngakho-ke yilona lo mbhali ofundiselwe umbuso wezulu ufana nomuntu umnumzane okhiphe engcebeni yakhe okusha nokudala." Kwathi uJesu seqedile leyo mfanekiso wamuka lapho. Esefikile emzini wakubo, wabafundisa esinagogweni labo. Baze bamangala bathi, "Lo ukuthathaphi lokhu kuhlakanipha nalawa amandla na? Lo akasiyo indodana yombazi na? Unina kathiwa uMariya nabafowabo, asithi oJakobe noJosefa noSimoni noJuda na? Nawo dadewabo abakho yini bonke lapha kithi na? Pho lo ukuthathaphi konke lokhu na?" Bakhubeka ngaye, kepha uJesu wathi kubo, "Umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo nasendlini yakwabo. Akenzanga lapho imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo." NgokaMathewu 14. Ngaso sikhathi uHerodi umthetraki waluzwa udumo lukaJesu. Waze wathi ezincekwini zakhe, "Lo nguJohane uMbhaphathizi, yena uvukile wabafileyo, kungalokho lawa amandla asebenza kuye." Ngokuba uHerodi wayembambile uJohane wambopha wamfaka etilongweni ngenxa Herodiya umkaFiliphu umfowabo. Lokhu uJohane wayethe kuye, "Awuvunyelwe ube naye." Uthe efuna ukumbulala wesaba abantu ngokuba bathi ungumprofethi. Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwabo yamjabulisa uHerodi. Kwenza ukuba ayithembise ngesifungo ukuyipha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina yathi, ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda likaJohane umbhabhathisi. Inkosi yadabuka, kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa babehlezi nayo ekudleni yayaleza ukuba inikwe. Yathuma yamnquma uJohane ikhanda etilongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe lanikwa intombazana, yaliyisa kunina. Kwafika abafundi bakhe bathabatha isidumbu basimbela baya bambikela uJesu. Wathi uJesu sekuzwile lokho wamuka lapho ngomkhumbi waye endaweni eyihlane yedwa. Kepha izixuku zathi sezikuzwile zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini. Waphuma wabona isixuku esikhulu waba nesihe ngaso waphulukisa abagulayo babo. Selishonile abafundi bakhe beza kuye bathi, le ndawo iyihlane, isikhathi sesihambile, mukisa izixuku ukuba ziye emzaneni zizithengele ukudla. Kepha uJesu wathi kubo, akuswelekile ukuba bamuke bapheni nina ukudla. Bathi kuye, asinalutho lapha kuphela izinkwa ezisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Wayesethi, ziletheni lapha kimi. Wayeseyale izixuku ukuba zihlale phansi etshanini, wazithabatha izinkwa ezisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wabanika abafundi izinkwa, abafundi baphakela izixuku. Badla bonke basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, iziqabethe eziyishumi nambili ezigcwele. Kepha abadlayo kwakungathi amadoda ezinkulungwane eziyisihlanu ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya aze amukise izixuku. Esezimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka, sekuhlwile wayeyedwa lapho. Kepha umkhumbi wawususukile amatadiyu amaningi emhlabathini, ushukunyiswa ngamanzi ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine obusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle. Kepha abafundi sebebonile ehamba phezu kolwandle bashawa luvalo bethi isithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, imani isibindi, imina, ningesabi. UPetro wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Wayesethi, woza. Wehla ke uPetro emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba, eseqala ukushona wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, awu wena onokukholwa okuncinyane, ungabazelani na? Sebekhwele emkhunjini umoya wanqamuka. Abasemkhunjini bakhuleka kuye bathi, ngempela uyindodana kaNkulunkulu. Sebewelile bafika ezweni laseGerasaretha. Athu kumaza amadoda aleyo ndawo, athuma isigijimi kulo lonke izwe langakhona, baletha kuye bonke abagulayo. Bamncenga kuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe, bonke abawuthinta basindiswa. NgokukaMathewu 15, abaFarisi nababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo. Khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevela eJerusalema bathi, yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na, ngokuba abahlambi izandla nxa bedla isinkwa? Kepha waphendula wathi kubo, nani yini ukuba neqa umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi, yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. Kepha nina nithi, oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho ngabe usizwe yimi ngakho akayikwazisa uyise noma unina kanjalo nilenzela bayize izwi kaNkuluNkulu ngesiko lenu. Bazenzisi, waprofetha kahle ngani u-Isaya ethi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Wayesebabiza abantu, wathi kubo, izwani niqonde. Akusikho ukungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha ukuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu. Khona wasondela abafundi bakhe bathi kuye, uyazi ukuthi abaFarisi bathebezwa leluzwe bakhubeka na? Kepha waphendula wathi, yileso naleso sithombe singatshalwanga ngubaba wasezulwini siya kusishulwa. Bayekeni, bangabaholi abayizimpumputhe, kepha nxa impumputhe ihola impumputhe, ziyakuyela emgodini zombili. UPetro waphendula wathi kuye, sicacisele lo mfanekiso. Wayesethi, kanti nani nisengabangaqondiyo na? Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini kuze kulahlelwe ngaphandle na? Kepha ukuphuma emlonyeni kuvela enhlizweni, lokho-ke kuyamngcolisa umuntu. Ngokuba enhlizweni kuvela izizindlo ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Yilezo zinto ezimngcolisa umuntu, kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu. UJesu ephuma lapho wamuka waye emaphandleni aseThire naseSidoni. Bheka kwavela emkhawuleni yakhona owesifazane waseKhanani wakhala wathi, ngihawukele Nkosi, ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwele kabi idimuni. Kepha akamphendulanga ngazwi, base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, mukise ngokuba uyakhala emva kwakho. Kodwa waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, Nkosi, ngisize. Waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Yena wathi, yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewayitafuleni labaninizo. Khona uJesu waphendula wathi kuye, mame kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. UJesu uphulukisa iziguli. Wasuka lapho uJesu wafika ngaselwandle lwaseGalile, wenyukela entabeni wahlala phansi khona. Kwase kusondela kuye izicuku eziningi zinezinyonga nezimpumputhe nezimungulu nezilima nabanye abaningi zababeya ngasezinyaweni zakhe wabaphulukisa. Baze bamangala abantu bebona izimungulu zikhuluma, izilima zisindile, izinyonga zihamba, izimpumputhe zibona, bamdumisa uNkulunkulu ka-Israyeli. UJesu wayesebabiza abafundi bakhe wathi, ngiyasihawukela isiqungo ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi, singenanto yokudla, angithandi ukubamukisa belambile, funa mhlawumbe baphele amandla endleleni. Bathi kuye abaJuda, singazitholaphi ehlane izinkwa ezingaka zokuba kusuthe isicuku esingaka na? Wathi kubo uJesu, nizinine zinkwa ezingaki na? Bathi, ezisikhombisa nezinhlanzana eziyingcosana.
wayala isixuku kuba sihlale phansi. Wazithabatha izinkwa ezisikhombisa nezinhlanzi, wabonga, wazihlephula, wanika abafundi, abafundi baphakela izixuku. Badla bonke basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma esikhombisa agcwele. Kepha badla babe izinkulungwane ezine zamadoda ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Esezimukisile izixuku, wangena emkhunjini, wafika emkhawuleni yasemagadana. Ngokuka Matthew 16, abaFarisi nabaSadusi beza bemlinga bacela kuye kuba ababonise isibonakaliso esivela ezulwini. Kepha waphendula wathi kubo, kusihlwa nithi loba lisile, lokhu izulu libhejile. Kuthi kusasa nithi, namuhla liza kuphendula ngokuba libhejile liguqubele. Kanti ukuma kwezulu yakwazi ukukuchaza, kepha izibonakaliso zezikhathi aniziqondi na. Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyukunikwa sibonakaliso. Kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti wabashiya wamuka. Sebefike phesheya abafundi bakhe babekhohliwe ukuphatha izinkwa. UJesu wayesethi kubo, anobheka nicwaye imvubelo yabaFarisi nabaSadusi. Baphendulana bodwa bathi, kungokuba singaphathanga izinkwa. Kepha ekwazi lokho uJesu wathi, nina bokukholwa okuncane, yini ukuba niphendulane nodwa ngokuthi kungokuba ningenazinkwa na? Aningaqondi yini futhi, anizikhumbuli izinkwa eziyisihlanu zezinkulungwane eziyisihlanu nokuthi nabutha iziqabetho ezingaki na? Nezinkwa eziyisikhombisa zezinkulungwane ezine nokuthi nabutha amaqoma amangaki na? Aniqondi ngani ukuthi bengingakhulumi kini ngesinkwa na, kepha xwayani imvubelo yabaFarisi nabaSadusi? Khona baqonda ukuthi kashongo ukuba baxwaye imvubelo yezinkwa, kepha isifundiso sabaFarisi nabaSadusi. UJesu sefikile emaphandleni aseKhesariya Filipu, wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Bathi, abanye basho uJohane umbhaphathizi, abanye basho u-Eliya, abanye basho uJeremiya, noma omunye wabaprofethi. Wathi kubo, ninake nithi ngingubani na? USimoni Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. UJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akwambulelanga lokhu kodwa uBaba usezulwini. Nami ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHaidese awayokulahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakubopha emhlabeni koba kuboshwe nasezulwini, nalokho oyakukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe nasezulwini. Khona wabayala abafundi ukuba bangatsheli muntu ukuthi nguye onguKristu. Kusuka ngaleso sikhathi uJesu waqala ukubonisa abafundi bakhe ukuba umelo ukuya eJerusalema ahlushwe ngokuningi ngamalunga nangabapristi abakhulu nababhali, abulawe kepha avuswe ngosuku lwesithathu. UPetro wayesemthatha waqala ukumkhuza wathi, musa Nkosi, lokho akusoze kwenziwa kuwe. Yena waphenduka wathi kuPetro, buyela emva kwami Sathane, uyisikhubekiso kimi ngokuba awuqondo kaNkulunkulu kepha okwabantu. Khona uJesu wathi kubafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe, uyakulahlekelwa yikho, kepha ulahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Kuba kuyakumsizana umuntu uma ezuza izwe lonke onakalelo ukuphila kwakhe na? Ingabe uyakukhiphana umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na? Ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi zayo, khona ke iyakuvuza yilo nalowo ngesenzo sakhe. Ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemlapha abangayukuzwa ngempela ukufa baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Ngokuka Matthew 17. Emva kwezinsuku eziyisithupha, uJesu wathatha oPetro noJakobe noJohane umfowabo, wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo, ubuso bakhe bakhanya njengelanga, izingubo zakhe zabamhlophe njengokukhanya. Bheka kwabonakala kubo oMose noEliya bekhuluma naye. Wathatha uPetro wathi kuJesu, "Nkosi, kuhle kuba silapha. Uma uthanda ngizakwakha lapha amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelikaEliya." Esakhuluma bheka ifu elikhanyayo labasitheze, bheka kwavela izwi efwini lathi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo, izweni." Kuthe sebezwa lokho abafundi bawa ngobuso babo besaba kakhulu. Kepha uJesu wasondela wabathinta wathi, "Sukumani ningesabi." Kepha bephakamisa amehlo abo ababonanga muntu kuphela uJesu yedwa. Besehla entabeni uJesu wabayala wathi, "Ningatsheli muntu lo mbono ize ivuke indodana yomuntu kwabafileyo." Bambuza abafundi bathi, "Pho basho leyo nababhali ukuthi u-Eliya umelwe ukufika kuqala na?" Waphendula wathi, "Nempela u-Eliya uyeza, uyakubuyisela konke. Kepha ngithi kini, u-Eliya sewafika, abamazanga nokho, kodwa benza kunye abakuthandayo. Kanjalo nendodana yomuntu iyakuhlushwa yibo." Khona abafundi baqonda ukuba ubekhuluma kubo ngoJohane umbhaphathizi. Sebefikile esixukwini, kweza kuyo umuntu waguqa ngamadolo phambi kwakhe. Wathi, "Nkosi, hawukela indodana yami ngokuba inesithuthwane. Ihlupheka kabi, lokhu iwela kaningi emlilweni, kaningi emanzini. Ngilethe kubafundi bakho, kepha bahluleka ukuyiphulukisa." UJesu waphendula wathi, "Oh sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni lapha kimi." UJesu wayesekhuza idimoni laphuma kuyo, umfana waphulukiswa kusukela kuleso sikhathi. Khona kwafika abafundi kuJesu bebodwa bathi, "Thina besingemkhiphe ngani na?" Wayesethi kubo, "Kungenxa kokukholwa kwenu okuncane, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi, niyakuthi kulentaba, suka lapha uye laphaya, iyakusuka, akukho kuyakunahlula. Kepha lolo hlobo aluphumi ngaphandle kokuba kube ngukukhuleka nokuzila ukudla." Besahamba-hamba eGalile uJesu wathi kubo, "Indodana yomuntu iza kukhashelwa ezandleni zabantu. Baza kuyibulala, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuswa." Badabuka kakhulu. Kwathi ukuba bafike eKapenawume, abaqoqi bemali ethempeli beza kuPetro bathi, "Umfundisi wenu akayitheli imali yethempeli na?" Wathi, "Uyayithela." Esengene endlini, uJesu wamandulela wathi, "Usho ukuthini, Simoni? amakhosi omhlaba athatha kubaphi intela nenkohliso, kumadodana awo noma kubafo na? Wathi, kubafo, uJesu wayesethi, ngakho ke, amadodana akhululekile. Kodwa ke ukuba singabakhubekisi, yana elwandle, uphonse udobo, ubambe inhlanzi ephuma kuqala, wothi ukuba uyivule umlomo, uzakufumana imali, yithathe, ubanike, usithelele mina nawe. Ngokuka Matthew 18. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi, ngubani omkhulu embusweni wezulu na? Wayesebiza umntwana wamisa phakathi kwabo. Wathi, ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Ngakho ke yilowo nalowo oyakuzithoba njengalomntwana uyena omkhulu embusweni wezulu. Naloyo oyakwamukela umntwana onje abe munye ngegama lami uyakwamukela mina. Kodwa okhubekisa abe munye kulabo abancinyana abakholwa yimi, kungcono kuyokuba itshe lokusila ligexwe entanyeni yakhe azikiswe ekujukweni kolwandle. Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso, ngokuba izikhubekiso zimele ukufika, kepha maye kumuntu esiza ngaye isikhubekiso. Kepha uma isandla sakho sikukhubekisa, kumbe unyawo lwakho, kunqume ukulahle, kungcono kuwe ukuba ungene kuphileni uyingini noma unyonga, kunokuba uphonswe emlilweni ophakade unezandla zombili nezinyawo zombili. Noma iso lakho likukhubekisa likhiphe ulilahle, kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uneso linye kunokuba uphonswe esihogweni somlilo kunamehlo omabili. Bekani, ningadeleli namunye kulaba abancinyane. Ngokuba ngithi kini, izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Ngokuba indodana yomuntu ize ukusindisa okulahlekileyo. Nithini na? Uma umuntu enezimvu eziyikhulu kuduke enye kuzo, akazishiye ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ezintabeni ahamba ayofuna edukileyo na? Athi uma ethola, ngiqinisile ngithi kini, uthokoza ngayo kakhulu kunangezingamashumi ayisishiyagalolunye neshiyagalolunye ezingadukanga. Kanjalo akusiyo intando kayihlo sezulwini ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancinyane. Kepha uma umfowenu ekona, hamba umsoleni nodwa naye. Uma ekuzwa, woba umzuzile umfowenu. Kodwa uma engakuzwa, thatha futhi abe munye noma bebababili kanye nawe ukuba onke amazwi aqiniswe ngomlomo wawufakaza ababili noma abathathu. Uma enqaba ukubezwa, tshela ibandla. Uma enqaba ukuzwa nalo ibandla, makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. Ngiqinisile ngithi kini, konke niyakubopha emhlabeni koba kuboshiwe ezulwini, nakho konke niyakukhululwa emhlabeni koba kukhululiwe ezulwini. Futhi ngiqinisile ngithi kini, uma babili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo, bayakulwenzelwa ngubaba osezulwini. Ngokuba lapho kubuthana ababili noma abathathu egameni lami, ngikhona lapho phakathi kwabo. Khona kwasondela uPetro wathi kuye, Nkosi, umfowethu uyakungona kangaki ngimthethelela na, kuze kube kasikhombisa na? UJesu wathi kuye, angisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube kamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa. Ngalokho umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi obethanda ukubalisana nezinceku zakhe. Kwathi seqala ukubalwa, kwalethwa kuye enye enecala lamathalenta ayizinkulungwane eziyishumi. Kepha engenalutho lokukhokha, inkosi yaya la ukuba kuthengiswe ngayo nangomkayo nangabantu abayo nangakho konke enakho kukhokhwe. Ngalokho inceku yawa phansi yakhuleka kuyo yathi, "Ake ungibekezelele, ngiza kukhokhela konke." Inkosi yaleyo nceku inesihe yayikhulula yayisithethelela icala. Kepha kwathi siphuma leyo nceku yafumana enye izinceku ezikanye nayo enecala kuyo lawo denariyu abayikhulu, yayibamba yayiklinya yathi, "Khokha icala lakho." Khona inceku ekanye nayo yawa phansi yayincenga yathi, "Ake ungibekezelele, ngiza kukukhokhela." Kepha ayivumanga, kodwa yahamba yayifaka etilongweni ize ilikhokhe lelo cala. Izinceku ezikanye nayo zathi ukubona okwenzekileyo zadabuka kakhulu, zaya zabika enkosini yazo konke okwenzekileyo. Khona inkosi yayo yayibiza yathi kuyo, "Nceku embi, lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngokuba wangincenga. Ngawungayihawukelanga yini inceku kanye nawe njengokuba nami ngikuhawukele na?" Inkosi yayo yathukuthela, yayinikela kubaphathi betilongo ize ikhokhe lonke icala layo. Kanjalo naye ubaba sezulwini uyakwenza kini uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu kube yilowo nalowo umfowabo. NgokukaMathewu 19, ukuhlalisana kwabaganeneyo. Kwathi uJesu seqedile lawo mazwi, wamuka eGalile weza emkhawulweni yaseJudiya, phesheya kweJudane. Izicuku ezinkulu zamlandela waziphulukisa khona. Kwase kusondela kuye abaFarisi bamlinga bathi, "Kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na?" Waphendula wathi kubo, "Anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane? Wathi, ngenxa lokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye na? Ngakho ababili kodwa banyamanye, ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu umuntu makangawahlukanisi." Bathi kuye, "Pho uMose wayalelani ukuthi makanikwe incwadi yesahlukaniso alahlwe na?" Wathi kubo, "Ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu, uMose wanivumela ukwahlukana nabo omkenu, kepha kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo. Namanje ngithi kini, yilowo nalowo olahla umkakhe kungengokuphinga, aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahliweyo uyaphinga." Abafundi bathi kuye, "Uma injalo indaba yomuntu nomkakhe, akukuhle ukuganwa." Kepha wathi kubo, "Akusibo bonke abangalamukela ilelizwi kuphela abakunikiweyo. Ngoba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kwasesiswini sikanina, kukhona nabathenwa abathenwe ngabantu, kukhona futhi abathenwa abazithenileyo ngenxa yombuso wezulu. Ongakwamukela lokho akwamukele." Khona kwalethwa kuye abantwana ukuba abeke izandla phezu kwabo akhuleke, kepha abafundi babakhuza. UJesu wayesithi, "Vumelani abantwana, ningabenqabeli ukuza kimi, kukuba umbuso wezulu ungowabanjalo. Wayesebeka izandla phezu kwabo, wamuka lapho. Beka ke kwasondela kuye othile wathi, mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle kuba ngibe nokuphila okuphakade na? Wathi kuye, ungibuzelani ngokuhle na? Muye ongomuhle, kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. Wathi kuye, miphi na? UJesu wathi, yile, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga. Yazisa uyihlo nonyoko, othanda umakhelwane wakho, njengalokhu uzithanda wena. Insizwa yathi kuye, konke lokho ngikugcinile, ngisasilalelweni na? UJesu wathi kuye, uma uthanda ukuphelela, hamba uthengise ngempahla yakho, uphe abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini, uze ungilandele. Yathi insizwa, ukuba izwe lelizwi, yamuka idabukile ngokuba yayinengcebo enkulu. Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe, ngiqinisile ngithi kini, onothileyo uyakungena kalukhulu embusweni wezulu. Futhi ngithi kini, kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulu kunokuba unothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Sebezwile lokho abafundi bethuka kakhulu bathi, pho, kungasindiswa bani na? Kepha uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Khona uPetro wathatha wathi kuye, bheka thina sishiye konke, sakulandela, pho siyakutholani na? Wathi kubo uJesu, ngiqinisile ngithi kini, nina ningilandelayo ngokuphinda ukuzalwa lapho indodana yomuntu isihlezi esihlalweni senkazimulo yayo, nani yakuhlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi, adle ifa lokuphila okuphakade. Kepha abaningi, abokuqala bayakuba ngabokugcina, nabokugcina babe ngabokuqala. NgokukaMathewu 20. Ngokuba umbuso wezulu ufana nomuntu ongumninindlu owaphuma ekuseni ukuqasha izisebenzi ziye esivinini sakhe. Esevumele nezisebenzi ngodinariyu ngosuku, wazithumela esivinini sakhe. Waphuma futhi ngehora lesithathu, wabona abanye beme esigcawini bengenzi lutho. Nakubo wathi, yanini nanesivinini, ngiyakuninika okufaneleyo. Baya ke waphuma futhi ngehola lesithupha nangelesishagalolunye, wenze njalo. Esephuma ngehola leshumi nanye, wafumana abanye bemi, wathi kubo, nimeleni lapha usuku lonke ningenzi lutho na? Bathi kuye, ngokuba kakho siqashileyo. Wathi kubo, hambani nani niye esivinini. Kepha selishonile, umnini sivini, wathi enduneni yakhe, biza ezisebenzi uzikhokhele imali yazo, uqale ngezokugcina, ugcine ngezokuqala. Kuthe befika, abehora leshumi nanye, kwaba yilo nalo wamukela odinariyu. Sekuza bokuqala, bathi, baza kwamukela okukhulu, kepha nabo bamukela odenariyu ngabanye. Kepha sebamukele bakhonona kumninindlu. Bathi, laba bokugcina basebenze ihola linye nje, ubalinganise nathi esithwalile ubunzima nesifudumezi semini. Waphendula wathi komunye wabo, mngane angikoni, kanti asivumelananga ngodenariyu na. Thatha okwakho uhambe, kepha ngiyathanda ukunika lokugcina njengawe. Angivunyelwa ukwenza engikuthandayo ngokungokwami na, kumbe iso lakho libi ngokuba mina ngimuhle na. Kanjalo bokugcina bayakuba ngabokuqala, nabokuqala babe ngabokugcina. Kwathi uJesu eseza kwenyukela iJerusalema, wathatha abafundi abayishumi nambili, wagudluka nabo besesendleleni wathi kubo, bekani sikhuphukela eJerusalema, indodana yomuntu izakukhashelwa kubaphristi abakhulu nababhali, baza kuyinqumela ukuba ife. Bayikhaphele kwabezizwe ukuba iqolodelwe, ishaywe, ibethelwe esiphambanweni, kepha ngosuku lwesithathu izakuvuswa. Khona kwafika kuye unina wamadodana kaZebedewu kanye namadodana akhe, wakhuleka wacela into kuye. Yena wathi kuye, ufunani na? Wathi kuye, yisho kuba lawa madodana ama amabili ahlale enye ngakwesokunene sakho, enye ngakwesokhohlo sakho embusweni wezulu. UJesu waphendula wathi, anikwazi nikucelayo, ningasiphuza yini sitsha engiza kusiphuza na? Bathi kuye, singakwenza. Wathi kubo, yebo, niza kusiphuza isitsha sami, kepha ukuhlala ngasokunene sami nangakwesokhohlwa kusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselwe ngubaba. Bathi kuzwa lokho, abayishumi bazithukuthelela izilamane ezimbili. Kepha uJesu wababiza wathi, niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Akunjalo phakathi kwenu, kodwa yilo nalo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe yisikhonzi senu, nalo ofuna ukuba ngokuqala phakathi kwenu makabe yinceku yenu. Njengalokho indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi. Sebephuma eJericho, isixuku esikhulu samlandela. Bhekwa kuhlezi izimpumputhe ezimbili ngasendleleni, kuthe zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi, Nkosi, ndodana kaDavide, sihawukele. Kepha isixuku sazikhuza ukuba zithule, kodwa kwayikhona zimemeza kakhulu zithi, Nkosi, ndodana kaDavide, sihawukele. UJesu wema wazibiza wathi, nifuna ukuba nginenzeleni na? Zathi kuye, Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke. UJesu waba nesihe, waphatha amehlo azo, zase zibona masinyane zamlandela.
Ngokuka Mateyu 21. Kwathi kuba basondele eJerusalema sebefikile eBethfage ngasentabeni yeminqumo, uJesu wathuma abafundi ababili. Wathi kubo, hambani emzaneni obhekene nani, nizakufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe nethole linayo, zithukululeni nizilethe kimi. Uma umuntu esho utho kini anothi, Inkosi iyazidinga, uyakuzithumela masinyane. Kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke kwasho ngumprofeti othi, yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi, bheka inkosi yakho iza kuwe, imnene ikhwele embongolweni, yebo etholeni inkonyane yesilwane esiboshelwayo. Abafundi bahamba benza njengokuba uJesu ebatshelile. Baletha imbongolo nethole, babeka izingubo zabo phezu kwazo, wahlala phezu kwazo. Iningi lesixuku lendlala izingubo zalo endleleni, kepha abanye bagawula amahlamvu emithini bawendlala endleleni.
izixuke zazihamba phambili nezazimlandela zamemeza zathi, Hosiyana kuye indodana kaDavide, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, Hosiyana kweliphezulu. Kwathi sangena eJerusalema, umuzi wonke wanyakaza wathi, Ngubani lo? Izixuku zathi, Lo ungumprofethi uJesu waseNazaretha laseGalile. UJesu wayesengena ethempelini wagxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wathi kubo, kulotshiwe ukuthi indlu yami yakubizwa ngokuthi yindlu yokukhuleka, kepha nina niyenza umume wabaphangi. Kwase kufika kuye izimpumputhe nezinyonga ethempelini waziphulukisa. Kepha abaphristi abakhulu nababhali bebona izimangaliso azenzayo nabantwana bememeza ethempelini bethi, Hosiyana kuye indodana kaDavide, bacasuka. Bathi kuye, Uyakuzwa lokho abakushoyo laba na? UJesu wathi kubo, Yebo, anizange nifunde yini ukuthi emlonyeni wezingane nowabancelayo uzilungisela indumiso na? Wayesebashiya waphuma emzini, waye eBethania walala khona. Kepha ekuseni esebuyela emzini walamba, wabona umkhuwane owodwa ngasendleleni, weza kuwo, akafumananga lutho kuwo, amaqabunga wodwa. Wayesethi kuwo, Akungabe kusavela sithelo kuwe naphakade. Umkhiwane wabuna khona lapho. Bekubona lokho abafundi bamangala bathi, Umkhiwane ubune kanjani masinyane na? UJesu wayesephendula ethi kubo, Ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa ningangabazi, aniyukwenza okomkhiwane kuphela, kodwa noma nithi kulentaba qukuleka, uphonseke elwandle kuyakwenzeka. Nakho konke niyakucela ngokukhuleka nikholwa, niyakwamukeliswa. Kuthe ngene ethempelini kweza kuya abaphristi abakhulu namalunga esizwe esafundisa bathi, Ukwenza lokhu ngagunya lini na? Futhi ngubani okunikelela igunya na? UJesu waphendula wathi kubo, Nami ngizakunibuza izwi libe linye. Uma ningitshela lona nami ngizakunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Ukubhaphathizwa kukaJohane kwavelaphi, ezulwini nokuba kubantu na? Bakhulumisana bodwa bathi, Uma sithi ezulwini, uza kuthi kithi, Pho, anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, siyasesaba isicungo kuba bonke bathi uJohane ungumprofethi. Base bemphendula uJesu bethi, Asazi, wayesethi kubo naye, Nami anginitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Kepha nithini na? Umuntu wayenamadodana amabili. Waya koyokuqala wathi, Mntanami, hamba uyosebenza namuhla esivinini. Yaphendula yathi, Angithandi, kodwa ngasemuva yaguquka yaya. Wayeseya kwenye washo kanjalo. Yona yaphendula yathi, Ngiyaya Nkosi, kepha kayiyanga. Yiphi kulawa amabili eyenza intando kayise na? Bathi kuye, Eyokuqala. UJesu wathi kubo, Ngiqinisile ngithi kini, abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni kaNkulunkulu. Ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga, anikholwanga nguye. Kepha abathelisi nezifebe bakholwa nguye, kodwa nina khona nikubona aniguqukanga nakamuva nize nikholwe nguye. Yizwana omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu umninindlu owatshala isivini wasibiyela ngothango, wemba khona isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi waya kwelinye izwe. Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma izinceku zakhe kubalimi ukuba zithathe izithelo zakhe. abalimbazibamba izinceku zakhe enye bayishaya enye bayibulala enye bayikhanda ngamatshe. Waphinda wathuma ezinye izinceku eziningi kunezokuqala, benze njalo nakulezo. Ekugcineni wathuma kube indodana yakhe ethi, bayakuyazisa indodana yami. Kepha kwathi abalimbe bona indodana bakhuluma bodwa bathi, lo uyindlalifa, uzani siyibulale sidle ifa layo. Base beyibamba bayiphonsa ngaphandle kwesivini bayibulala. Pho ke mhla kufika umnini sivini uza kubenza njani labo balimi na? Bathi kuye, uza kubabhubhisa kabi labo ababi. Isivini sakhe sinikwe abanye abalimi abayokumnika izithelo ngezikhathi zazo. UJesu wathi kubo, anizange nifunde yini embhalweni ukuthi itshe abalinqabayo abakhe lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela enkosini, lisimangalise emehlweni ethu na? Ngalokho ngithi kini, niyakwamuka umbuso kaNkulunkulu uphiwe isizwe siyakuveza izithelo zawo. Owayo phezu kwalelitshe uyakuphohlozwa, kepha yilowo nalowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumxolisa. Abaphristi abakhulu nabafarisi beyizwa imfanekiso yakhe bazi ukuthi ukhuluma ngabo. Verse 46, base befuna ukumbamba, kepha bazesaba izicungo kuba zazithi ungumprofeti. NgokukaMathewu 22, uJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemfanekiso wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe umshado. Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo emshadweni, kepha abavumanga ukuza. Waphinda wathuma ezinye izinceku wathi, shonini kwabamenyiweyo ukuthi bhekani sengilungisile ukudla kwami. Izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile, zani emshadweni. Kepha badelela bahamba, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe baziphatha kabi bazibulala. Kepha inkosi yathukuthele yathuma amabutho ayo yabulala labo babulali yashisa umuzi wabo. Khona yathi ezincekwini zayo, umshado usulungiselwe kepha abamenyiwe bebengafanele. Ngakho ke hambani ezinhlanganweni zezindlela nibizele emshadweni bonke ningabafumana. Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle, indlu umshado yagcwala abahleziyo ekudleni. Kuthe inkosi ngena ukubona abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu obengayembethe ingubo yomshado. Yathi kuye, mngane, ungene kanjani lapha ungayembethe ingubo yomshado na? Kepha wathula. Khona inkosi yathi ezincekwini, mbopheni izinyawo nezandla nimphonse ebumnyameni obungaphandle, lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Ngoba baningi ababiziweyo, kepha bayingcosana abakhethiweyo. Khona abafarisi basuka bacebisana kuba bamhile ngezwi. Bathuma kuye abafundi babo kanye nabakaHerodi bathi, mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso, awukhathali ngamuntu ngokuba ubheke ubuso babantu. Ngakho sitshele uthini wena, kuvunyelwe ukuthela kuKhesari noma cha? Kepha uJesu ebazi ububi babo, wathi, bazenzisi, ningilingelani na? Ngitshengiseni imali yokuthela, bamtshengisa udenariyo. Wayesethi kubo, ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na? Bathi, ngokaKhesari. Khona wathi kubo, ngakho ke nikani uKhesari okukaKhesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu. Sebezwile lokho bamangala bamshiya bamuka. Ngalolo suku kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo bambuza. Bathi, "Mfundisi, uMose wathi uma umuntu efa engenabantwana, umfowabo kangene umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona ke kithi zelamani ezisikhombisa. Okuqala wagwanwa wafa engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo. Kanjani wesibili wesithathu kwaze kwaba kwesikhombisa. Emva kwabo bonke wafa umfazi. Pho ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani kwabayisikhombisa. Lokhu bonke babe naye na?" Kepha uJesu waphendula wathi kubo, "Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa abendiswa kodwa banjengezingelosi ezulwini. Kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo anifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu ethi, mina nginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe na? Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo." Kwathi izixuku zikuzwa lokho zamangala ngokufundisa kwakhe. AbaFarisi bezwile ukuthi uJesu ubathulisile abaSadusi, babuthana ndawonye. Omunye wabo, isazimthetho, wamlinga wathi, "Mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na?" UJesu wathi kuye, "Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala. Owesibili ofana nawo uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena." Kuleyo miyalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofethi. Besabuthene abaFarisi uJesu wababuza, "Nithini ngoKristu na? Uyindodana kabani na?" Bathi kuye, "EkaDavide." Wathi kubo, "Pho, uDavide ngomoya wambiza kanjani ngokuthi inkosi ethi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho. Ngakho ke uma uDavide embiza ngokuthi inkosi, uyindodana yakhe kanjani na?" Kwakungekho bengamphendula ngazwi. Emva kwalolo suku akwabe kusabakho muntu onesibindi sokumbuza lutho. NgokukaMathewu 23, khona uJesu wakhuluma ezixukwini nakubafundi bakhe. Wathi, "Ababhani nabaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Ngakho ke konke abanitshela khona kwenzeni kugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo ngokuba bayakhuluma bangenzi. Babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kepha bona bavuma ukuyifukula ngomunwe wabo. Kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babone ngabantu. Amafilakteriyu abo bawenza abe banzi, bawenze abe makhulu amachopho. Bathanda izindawo ezingenhla ekudleni nezihlalo eziphambili emasinagogweni, nokubingelelwa ezigcaweni, nokubizwa ngabantu ngokuthi rabi. Kepha nina maningabizwa ngokuthi rabi ngokuba muye umfundisi wenu, nina nonke ningabazalelelwane. Ningabizi muntu emhlabeni ngokuthi uyihlo ngokuba muye uyihlo sezulwini. Futhi ningabizwa ngokuthi abaholi ngokuba muye umholi wenu uKristu. Kodwa omkhulu kina kabe isikhonzi senu. Kepha yilowo nalowo oziphakamisayo uzakuthotshiswa, nalowo ozithobayo uzakuphakanyiswa. Maye kunina babhali nabaFarisi bazenzisi ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu ngokuba aningeni nina nabangenayo, anibavumeli ukungena. Maye kunina babhali nabaFarisi bazenzisi ngokuba nidla izindlu zabafelokazi nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide, ngalokho ke niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Maki nina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nithole nokuba iproselita lilinye lithi selaba njalo nilenze indodana yesihogo ngokuphindiwe kunani. Maki nina bahola bayizimpumputhe enithi ofunga ithempeli akulutho kodwa ofunga igolide lethempeli uzibophile. Ziwula zimpumputhe ngokuba yikupho okukhulu kunegolide netempeli elingcwelisa igolide na? Futhi yilo ofunga ialtali akulutho kodwa ofunga umnikelo ophezu kwalo uzibophile. Zimpumputhe, yikupho okukhulu kunomnikelo nealtali elingcwelise umnikelo na? Ngakho ke ofunga ialtali ufunga lona nakho konke okuphezu kwalo. Nofunga itempeli ufunga lona nohlezi kulo. Nofunga izulu ufunga isihlalo sobukhosi kaNkuluNkulu nohlezi phezu kwaso. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nithela okweshumi kwesikutshane nokwentsungu nokokudonqa niyeke ubunzima komthetho ukwahlulela nesihawu nokukholwa benimele ukwenza lokhu ningakuyeki nalokho. Bahola bayizimpumputhe, nihluza insensane niginge ikamero. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha kepha ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka. Farisi oyimpumputhe, hlanza kuqala ingaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nifana namaliba acakiweyo abonakala emahle ngaphandle kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola konke. Kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile kanti ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nakha amaliba abaprofethi nihlobisa amathuna abalungileyo. Nithi, uma sasikhona emihleni yawobaba, sasingayukuhlanganyela nabo egazini labaprofethi. Kanjalo niyakuzifakazela nina ukuthi ningamadodana ababulala abaprofethi. Nani gcwalisani isilinganiso sawoyihlo. Zinyoka nzalo yamabululu, niyakubalekela kanjani ukulahla kwasesihogweni na? Ngakho ke bhekani, mina ngithuma kini abaprofethi nabahlakaniphileyo nababhali, abanye kubo niyakubabulala nibabethele, abanye niyakubashaya emasinagogweni enu nibagxoshe imizi ngemizi. Ukuba kufike phezu kwenu igazi lonke elilungileyo lachithwa emhlabeni kusukela egazini ka-Abela olungileyo kuze kube segazini kaZakhariya indodana kaBarakiya enambulala phakathi kwethempeli ne-altare. Ngiqinisile ngithi kini, konke lokhu kuyakufika phezu kwalesi sizukulwane. Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofesti nokhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe, kukangaki ngithanda ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengezikhukhukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko aso, kepha anivumanga. Bhekani indlu yenu isilala isisala nani. Ngokuba ngithi kini, anisakungibona nize nithi ubusisiwo ozayo egameni lenkosi. NgokukaMathewu 24, kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, anikubonanga konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akukushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayukudilizelwa phansi. Esahlezi entabeni yemnqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na? UJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ngadukiswa muntu. ngokuba niyakuza abaningi ngegama lami bathi, mina nginguKristu badukisa abaningi. Niyakuza izimpi namahemuhemu ezimpi bhekani ngethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke kepha ukuphela kobe kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukela umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. Kepha konke lokhu kungukuqala kwemihelo. Lapho ke bayakunikhaphela sosizini, banibulale niyakuzonda izizwe zonke ngenxa yegama lami. Khona ke abaningi bayakukhubeka, bakhaphelane, bazondane. Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi badukise abaningi. Ngenxa yokwanda kokubi, kuza kuphola uthando lwabaningi. Kodwa ukukhuthazela kuze kube sekupheleni, nguyena oyakusindiswa. Lelivangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela. Ngakho kancane ibona amanyala incithakalo ashiwo nguDanieli, umprofethi emendaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Khona baseJudiya mababalekele ezintabeni. Ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe. Osentsimini angabuyeli emumva ukuyothatha ingubo yakhe. Verse 19. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha. Ngokuba lapho kuyakuba khona usizo olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayo kuba khona. Uma lezi zinsuku zingafinyezwanga bekungesindiswe muntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyakufinyezwa. Khona uma umuntu ethi kini, bhekani nangu uKristu noma nanguya, ningakholwa. Ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga, baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Bhekani, senginitshelile ngaphambili. Ngakho ke uma bethi kini, bhekani usehlane, ningaphumi, noma bethi bhekani usendlini, ingakholwa. Ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga, lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Noma phi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe yakubuthana khona. Kepha masinyane emva kosizwa lezo zinsuku ilanga liyakufiphazwa, nenyanga yokukhanya nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthuma ezingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawuleni omunye wezulu kuze kube komunye. Fundani umfanekiso emkhuhaneni, nxa igatsha lawo selithamba lihlume, amaqaba unganiyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona konke lokhu, yazini ukuthi seduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwana siwukudlula kungakenzeki konke lokhu. Kuyakudlula izwi nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. Kepha lolu suku naleli hola akakho wazi lutho ngalo, nazingelosi zasezulwini nandodana, ngubaba kuphela. Ngokuba njengasemihleni kaNowa kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo, babedla, bephuza, beganwa, bendiswa kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini. Abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke, kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Kona ke kuya kuba khona ababili entsimini, omunye athathwe, omunye ashiywe. Ababili boba besila etsheni, omunye athathwe, omunye ashiywe. Ngakho ke lindani ngokuba nazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Kepha nokwazi lokhu ukuthi uma umnini indlebe wazi umlindo, isele liyakufika ngawo beyakulinda, angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. Ngalokho nani hlalani ilungele, ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo. Pho, kubani oyinceku ethembekileyo neqondayo inkosi yayo imisile phezu kwabendlu yayo ukuba ibanike ukudla ngesikhathi sakho na? Ibusisiwe leyo nceku kuyakuthi kufika inkosi yayo iyifumane yenze njalo. Ngiqinisile ngithi kini, iyakuyimisa phezu kwakho konke enakho. Kodwa uma leyo nceku embi ithi enhlizweni yayo inkosi yami ilibele, iqale ukushaya izinceku ezikanye nayo idle iphuze nezidakwa, inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngayo nangehola engalaziyo. Inqamule kabili, imisele isabelo sayo kanye nabazenzisi, kuyakuba khona lapho ukukhala nokugedla amazinyo. Ngokuka Matthew 25, khona umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Kepha ezisihlanu kuzo zaziziwula, nezisihlanu zazihlakaniphile. Ngokuba eziziwula zithatha izibani kaziwaphathanga amafutha, kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Umyeni esalibele zozela zonke zalala. Kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi, "Nangu umyeni, phumaniye kumhlangabeza." Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo. Ezisiwula zasezithi kwezihlakaniphileyo, "Siphene amafutha kwaweni ngokuba izibani zethu ziyacima." Kepha izihlakaniphileyo zaphendula zathi, "Qha, funa ngasaneli thina nani, okungcono hambaniye kwabathengisayo nizithengele." Zisaya kuthenga kwafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni kwavalwa emnyango. Ngasemuva zafika nezinye izintombi zathi, "Nkosi, Nkosi, sivulele." Kepha waphendula wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, anginazi. Ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku nehora." Ngoba kunjengomuntu owathi yakuhambela kwelinye izwe, wabiza izinceku zakhe wazinika impahla yakhe. Enye wayinika amathalenta esihlanu, enye abamabili, enye labalinye, kwaba yileyo naleyo njengamandla ayo wamukake. Lo bamukela amathalenta esihlanu wahamba masinyane wasebenza ngawo, wazuza amanye esihlanu. Kanjalo bamukela amabili, wazuza amanye amabili. Kepha bamukelela linye waya, wemba emhlabathini wayifihla imali yenkosi yakhe. Kepha emva kwesikhathi eside, yafika inkosi yalezo zinceku, yalandisana naso. Weza obamukela amathalenta esihlanu, waletha amanye amathalenta esihlanu, wathi, "Nkosi, wanginika amathalenta esihlanu, bheka ngizuze amanye amathalenta ayisihlanu." Inkosi yakhe yathi kuye, "Kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni ezingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho." Weza nobamukela amathalenta amabili wathi, "Nkosi, wanginika amathalenta amabili, bheka ngizuze amanye amathalenta amabili." Inkosi yakhe yathi kuye, "Kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni ezingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho." Kepha weza nobamukela ithalente lalinye wathi, "Nkosi, bengikwazi ukuthi ngumuntu olukhuni, uvuna lapho ungahlwanyelanga khona, ubutha lapho ungafazanga khona. ngesaba ngangalithukusa emhlabathini talente lakho bheka nakho okwakho. Kepha inkosi yakhe yaphendula yathi kuye, Nceku embi nevilaphayo, ubukwazi ukuthi ngivuna lapha ngingahlwanyelanga khona, ngibutha lapha ngingafazanga khona na? Ngakho wawumele ukubeka imali yami kwabebhange, mina ke ekufikeni kwami ngabe ngitholile kwami kanye nenzalo. Ngakho mamukeni talente nilinike namathalente ayishumi. Ngokuba yilona lo onakho uyakuphiwa vame, kepha ongenakho uyakwamuka nalokho anakho. Le nceku engasiziyo iphonsene ebumnyameni obungaphandle lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelesi zonke ezingcwele kanye nayo, khona izakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Kuza kubuthela phambi kwayo izizwe zonke bahlukanisa abanye kwabanye njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Imise izimvu ngakwesokunene sayo kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Khona inkosi zakuthi kwabangakwesokunene sayo, Zanini nina nibusisiwe ngubaba nidle ifa lombuso enulungiselelo selokhu kwasekelwa umhlaba. Ngokuba ngangilambile nangipha ukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangimfokazi nangingenisa. Ngihambaze nangembathisa, ngangigula nangihamba, ngangisetilongweni nezakimi. Khona bakuyiphendula abalungileyo ngokuthi, Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma umile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa, noma uhambazi sakwembathisa na? Sakubona nini ugula, noma usetulongweni seza kuwe na? Isiyakuphendula inkosi ithi kubo, Ngiqinisile ngithi njengokuba nikwenzile komunye labafowethu abancane, nikwenzile kimi. Khona iyakuthi kwabangakwesokhohlo, Dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe. Ngokuba ngangilambile aningiphanga kudla, ngangomile aningiphuzisanga, ngangingumfokazi aningingenisanga, ngihambaze anengembathisanga, ngigula ngisetilongweni aningihambanga. Khona bayakuphendula nabo bathi, Nkosi, sakubona nini ulambile noma womile noma ungumfokazi noma uhambazi noma ugula noma usetilongweni singakukhonzanga na? Khona iyakubaphendula ithi, Ngiqinisile ngithi kini lokho eningakwenzanga komunye walaba abancinyane anikwenzanga nakimi. Laba bayakumuka baye ekujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade. NgokukaMathewu 26. Kwathi uJesu seqedile onke lawo mazwi wathi kubafundi bakhe, Niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiphasika, indodana yomuntu izakukhashelwa ukuba ibethelwe esiphambanweni. Khona kwabuthana abaphristi abakhulu namalunga esizwe egcekeni lomphristi omkhulu othiwa uKayafase. Bacebisana ukuba bambambe uJesu ngobuqili bambulale. Kepha bathi, makungabi ngomkhosi, funa kube khona isiyaluyalu esizweni. Kuthe uJesu eseBhethaniya endlini kaSimoni wayenochoko, kwafika kwesifazane ephethe umfuma we-alabate wamafutha anenani elikhulu wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. Kepha abafundi bakhe bebona lokho bathukuthela bathi, Kwenzelwani lokhu kuchitha na? Ngokuba lokho ngakuthengisiwe ngokukhulu kwaphiwa abampofu. Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo, Nimhluphelani wesifazane na? Ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kimi. Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. Ngokuba lapho ethela lawo mafutha emzimbeni wami ukwenzela ukungilungisela ukwembelwa. Ngiqinisile ngithi kini, noma phi lapho niyakushunyayelwa khona, leli vangeli ezweni lonke kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo kube yisikhumbuzo ngaye. Kona kwasuka omunye abayishumi nambili othiwa uJuda Isikariyote. Waya kubaphristi abakhulu. Wathi, niyawunginikani ngimkhaphele kini na? Base bemnika izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu. Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela. Kepha ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo abafundi beza kuJesu bathi, uthanda ukuba sikulungiselephi ukudla udle iPhasika na? Wathi, hambani emzini kumuntu othile nithi kuye, uthi umfundisi, isikhathi sami siseduze, ngizakwenza iPhasika kwakho kanye nabafundi bami. Abafundi benza ke njengokuba uJesu bayalile balungisa iPhasika. Kwathi sekuhlwile wayehleze kudle nabafundi abayishumi nambili. Besadla wathi, ngiqinisile ngithi kini omunye kini uzawungikhaphela. Badabu kakhulu baqala ukusho kuye, kwaba yilona lo ukuthi, kungaba yimi Nkosi na? Kepha waphendula wathi, ofake isandla kanye nami esitsheni nguyena ozawungikhaphela. Indodana yomuntu yamuka, kambe njengokulotshiwe ngayo, kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwe ngaye, ngakukuhle kulowo muntu ukuba akazalwanga. Wayesephendula uJuda omkhaphelayo wathi, kungaba yimi Rabi na? Wathi kuye, usho khona. Besadla uJesu wathi abatha isinkwa wasibusisa, wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi, thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika wathi, phuzani nonke kuso, kuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwane eluthululwa ngenxa yabaningi kukho kuthethelelwa kwezono. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayokuphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku ngiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba. Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma baya entabeni yeminqumo. Kona uJesu wathi kubo, nina nonke niza kukhubeka ngami ngalobu busungu, kuba kulotshiwe ukuthi ngiyakushaya umalusi izimvu zomhlambi zihlakazeke. Kodwa emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile. UPetro waphendula wathi kuye, noma bonke bayakukhubeka ngawe, mina angisoze ngakhubeka. UJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, ngalobu busuku lingakakhali iqhude uzawungiphika kathathu. UPetro wayesethi kuye, noma ngingaze ngife nawe angisoze ngakuphika. Basho njalo nabafundi bonke. Kona uJesu wafika nawe endaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi, hlalani lapha ngisaya kukhuleka lapha ya. Wathatha uPetro namadodana amabili kaZebedewu, waqala ukuba nomunyu nosizi. Khona wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni, hlalani lapha nilinde kanye nami. Waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka kudlule kimi lesisitsha, nokho kungami njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza kubafundi, wabafumana belele, wathi kuPetro, kanti beningelinde nami ihola libe linye na? Lindani kule ukuba ningangene kulingweni, umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi, Baba, uma lesisitsha singedlule kimi ngasiphuzanga, mayenziwe intando yakho. Esebuya futhi wabafumana belele ngokuba amehlo abo ayenzima. wabuye wabashiya waya wakhuleka ngokwesithathu esho futhi lona leluzwi. Khona wafika kubafundi wathi kubo, nisalele namanje niphumula, bekani ihola selisondele, indodana yomuntu isiya kukhashelwa ezandleni zezoni. Sungumani sihambe bhekani ongikhaphelayo, usesondele. Esakhuluma bheka kwafika uJuda omunye waba yishumi nambili, enesiqhuku esikhulu sinezinkemba nezinduku sivela kubapriesti abakhulu namalunga esizwe. Kepha umkhaphela wayebanike isiboniso sokuthi, lowo ngiyakumanga nguye mbambeni yena. Wafika masinyane kuJesu wathi, ey rabi wamanga. UJesu wayesethi kuye, mngane, ubabeleni na? Khona basondela babeka izandla kuJesu bambamba. Bheka omunye kwabe noJesu, welula isandla wahosha inkemba yakhe, wayigenxa inceku yomphristi omkhulu, wayinquma indlebe. UJesu wayesethi kuye, buyisela inkemba yakho endaweni yayo ngokuba bonke abaphatha inkemba bayakubhubha ngenkemba. Ingabe uthi ngingecele kubaba ngithumele manje amaligiyona ezingelosi adlula ishumi nambili na? Pho ke ngagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumele kuba kube njalo na? Ngaso sikhathi uJesu wathi ezixukwini, niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku ukungibamba na? Bengihleze ethempelini imihla ngemihla ngifundisa, aningibambanga. Kepha konke lokho kwenzekile kuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi, khona bonke abafundi bamshiya babaleka. Ababembambile uJesu bamusa kuKayafase, umpristi omkhulu, lapho kwakubuthene khona ababhali namalunga. Kepha uPhetho wamlandela ekude kwaze kwaba segcekeni lomphristi omkhulu, wangena phakathi wahlala phansi nezikhonzi ukuba abone isigcino. Abaphristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu ukuze bambulale. Kepha babufumananga, nakuba kwafika ufakazi abaningi bamanga, kodwa kamuva kwavela ababili. Bathi, lo wathi nginamandla okudiliza ithempeli kaNkulunkulu ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu. Kwase kusuma umphristi omkhulu wathi kuye, awuphenduli lutho na? Kuyini abakufakaza ngawe laba na? Kepha uJesu wathula, wayesethi kuye umphristi omkhulu, ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele uma unguKristu, indodana kaNkulunkulu. UJesu wayesethi kuye, usho khona nokho ngithi kini, kusukela manje niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla iza emafini ezulu. Khona umphristi omkhulu waklebhula izingubo zakhe wathi, usehlambalazile, sisaswelelani ofakazi na? Bheka kalokhu sikuzwile ukuhlambalaza kwakhe. Nithini na? Kepha baphendula bathi, ufanele ukufa. Base bemkhafulela ngamathe ebusweni, bamdushuza, kepha abanye bamukula. Bathi, siprofethele Kristu, ngubani okushayileyo na? Kepha uPhetro wayehlezi ngaphandle egcekeni, kweza kuye intombazana yathi, nawe ubunoJesu waseGalile? Kodwa waphika phambi kwabo bonke wathi, angikwazi lokho okushoyo. Kwathi esephumele esangweni, enye intombazane yambona yathi kwababe lapho, lona ube noJesu waseNazaretha. Waphika futhi ngokufunga wathi, angimazi lowo muntu. Emva kwesikhashana ababemkhona basondela bathi kuPhetro, nempela nawe ngomunye wabo ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudalula. Khona waqala ukuthuka nokufunga wathi, angimazi lowo muntu, masinyane laselikhala iqhude. UPhetro wayesekhumbula izwi likaJesu abelishilo lokuthi, iqhude lingakakhali uzakungiphika kathathu, waphumela phandle wakhala kamunyu. Ngokuka Matthew 27, kwathi sekusile bonke abaphristi abakhulu namalunga esizwe, benza icebo ngoJesu lokuba bambulale. Bambopha bamuka naye bamnikela kuPilato umbusi. Khona uJuda wamkhaphelayo, ebona ukuthi ulahliwe, wazisola, wabuyisela izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu kubaphristi namalunga. Wathi, ngonile ukuba ngikhaphele igazi elingenacala, bona bathi, kuyini lokho kithi na, zibonele wena. Wayesephonsa izinhlamvu zesiliva ethempelini wamuka waziphanyeka. Kepha abaphristi abakhulu bazithatha izinhlamvu zesiliva bathi, akuvunyelwe ukuzifaka emnikelweni ngokuba kuyimali yegazi. Benza icebo bathenga ngayo insimu yobubi ibe ngeyokumbela abafokazi. Ngalokho insimu leyo ithiwa insimu yegazi kuze kube namuhla. Verse 9, khona kwagcwalise okwashiwo ngumprofethi uJeremiya ukuthi, bathatha izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu, inani lwamiselwa inani, onani lakhe lamiswa ngamadodana ka-Israyeli. Bakhokha ngazo insimu yobubi njengokuba inkosi ingiyalile. Kepha uJesu wayemphambi kombusi, umbusi wambuza wathi, wena inkosi yabaJuda na? UJesu wathi kuye, usho khona. Kwathi lapho abaphristi bakho namalunga bemthwesa icala, kaphendulanga lutho. Khona uPilato wathi kuye, awuzwa yini lokho okungaka bakufakaza ngawe na? Akaze amphendule nakwelilodwa izwi umbusi waze wamangala kakhulu. Kepha, ngomkhosi umbusi, wayesejwayele ukukhululela isiqoko isiboshwa sibe sinye esasisithanda. Ngaleso sikhathi babenesiboshwa esidumile esithiwa uBaraba. Ngakho sebebuthene uPilato wathi kubo, nithanda ukuba nginikhululele bani uBaraba nokuba uJesu othiwa uKristu na? Ngokuba wayekwazi ukuthi bamnikele ngumhawu. Esahlezi esihlanu sokwahlulela umkakhe, wathumela kuye wathi, ungabi nandaba kulowo muntu olungileyo ngokuba ngihlupheke kakhulu namuhla ngaye ephusheni. Kepha abapristi namalunga bancenga izixuku ukuba zicele uBaraba zimbulale uJesu. Wayesephendula umbuso wathi kubo, nithanda ukuba nginikhululele muphi kulaba ababili na? Bathi uBaraba. UPilato wathi kubo, pho ke ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na? Bonke bathi, makabethelwe esiphambanweni. Wayesethi, ngokuba wenze bubi buni na? Kepha bamemeza kakhulu bathi, makabethelwe esiphambanweni. UPilato esebona ukuthi akanakwenza lutho nokuthi isiphithiphithi sesanda kakhulu, wathatha amanzi wahlamba izandla phambi kwesixuku wathi, anginacala egazini lalomuntu, ziboneleni nina. Abantu bonke base bephendula bethi, igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Wayesebakhululela uBaraba, kepha wamshaya uJesu, wamnikela ukuba abethelwe esiphambanweni. Khona amabutho ombusi ayesemthatha uJesu, amngenisa enqabeni, aqoqela kuye ibutho lonke. Verse 28, amhlubula, amembathisa ingubo ebomvu. Aluka umqhele wameva, awufaka ekhanda lakhe, nomhlanga esandleni sakhe sokunene, aguqa ngamadolo phambi kwakhe, ambhinqa athi, bayede nkosi yabaJuda. Amkhafulela ngamathe, athatha umhlanga amshaya ekhanda lakhe. Esembhinqile, amhlubula ingubo amembathisa izingubo zakhe, amuka naye ukuyombethela esiphambanweni. Esaphuma afumana umuntu waseKhurene, nguSimoni igama lakhe. Amcindezela lo ukuba athwale isiphambano sakhe. Esefikile endaweni ethiwa iGolgotha, okungukuthi indawo yekhanda. amphuzisa iwayini elixutshwe nenyongo, kepha kuthe elizwa akathandanga ukuliphuza. Esembethela esiphambanweni abelana izingubo zakhe, enzelana inkatho. Ahlala amlinda khona. Abeka ngaphezu kwekhanda lakhe icala lakhe libhalwe ngokuthi, "Lo nguJesu inkosi yabaJuda." Wabethelwa kanye naye abaphanga ababili, omunye ngakwesokunene nomunye ngakwesokhohlo. Kepha abadlula bamhlambalaza benikina amakhanda abo. Bathi, "Wena udiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu, zisindise uma uyindodana kaNkulunkulu, wehle siphambanweni." Kanjalo nabaphristi abakhulu bambhinqa kanye nababhali namalunga bathi, "Wasindisa abanye, angezisindise yena, uyinkosi yakwa-Israyeli, akehle manje siphambanweni sikholwe nguye." Wethembile uNkulunkulu, makamkhulule manje uma emthanda ngokuba wathi, "Ngiyindodana kaNkulunkulu." Kepha nabaphanga babebethelwe esiphambanweni kanye naye bamdumaza kanjalo. Kepha kusukela ngehola lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihola leshagalolunye. Kepha ngehola leshagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Eli, eli lamasabathana," okungukuthi, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na?" Abanye kwababemkhona bekuzwa bathi, "Lo ubiza u-Eliya." Masinyane omunye kubo wagijima wathatha ilula, waligcwalisa ngoviniga, walihloma emhlangeni wamphuzisa. Kepha abanye bathi, "Yeka sibone uma u-Eliya eza ukumsindisa." UJesu wabuya wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Bheka-ke isenqo sethempeli sadabuka kabili, kusukela phezulu kuze kufike phansi, umhlaba wazamazama amadala aqhekezeka. Amathuna avuleka imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele babona kala kwabaningi. Kepha induna ekhulu nababenayo balinda uJesu bebona ukuzamazama nalokho okwenzekileyo, besaba kakhulu bathi, "Nempela lo ubeyindodana kaNkulunkulu." Kwakukhona lapha besifazana abaningi bebukela bekude ababemlandela uJesu bevela eGalile bemkhonza. Phakathi kwabo kwakukhona oMaria Magdalena, unina kaJakobe nokaJose, nonina wamadodana kaZebedewu. Sokuhlwile kwafika umuntu ocebileyo wase-Aramatheya, igama lakhe nguJosefa, owayengumfundi kaJesu naye. Lo waya kuPilato wacela isidumbu sikaJesu, khona uPilato wayala ukuba anikwe sona. UJosefa wasithatha isidumbu, wasisonga ngendwangu enhle ehlanzekileyo, wasibeka ethuneni lakhe elisha ayeliqophe edwaleni, wagingela itshe elikhulu emnyango wethuna wahamba. Kepha kwakukhona lapho uMaria Magdalena nomunye uMaria behlezi phambi kweliba. Kepha ngangomuso okungolulandela usuku lokulungisela abapristi abakhulu nabafarisi, babuthana kuPilato bathi, "Nkosi, sikhumbula ukuthi lo mkhohlisi esekhona wathi, 'Emva kwezinsuku ezintathu ngiza kuvuka.' Ngakho yala kuba iliba ligcinwe kuze kube lusuku lwesithathu kuba abafundi bakhe bangaze bafike bamebe bathi kubantu, 'Uvukile kwabafileyo,' kuthi inkohliso yokugcina ibembi kuneyokuqala." UPilato wathi kubo, "Nampa abalindi, hambani ligcine njengokubona kwenu." Base behamba beligcina iliba, babeka uphawu etsheni bekanye nabalindi. NgokukaMathewu 28. verse 1. Kepha kupheleni kwesabatha ngovivi lolo lokuqala lweviki kwafika uMaria Magdalene nomuya uMaria beza ukuyobona iliba. Verse 2. Bheka kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngokuba ingelosi yenkosi yehla ezulwini yeze yaginqa itshe yahlala phezu kwalo. Verse 3. Ukubonakala kwayo kwakunjengokunyazi nesambatho sayo sasimhlophe njengoqoqwane. Verse 4. Kepha abalindi bathuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. Verse 5. Kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni. Verse 6. Kakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Verse 7. Hambani masinyani tshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Bhekani, uyanandulela ukuya eGalile. Niza kumbona khona, bhekani nginitshelile. Verse 8. Base beshesha bamuka ethuneni, benokwesaba nokuthokoza okukhulu, bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. Verse 9. Bheka uJesu wabahlangabeza wathi, sanibona. Besondela babamba izinyawo zakhe, bakhuleka kuye. Verse 10. Khona uJesu wathi kubo, ningesabi, hambani nibikele abafowethu ukuba bahambe baye eGalile bayokungibona khona. Verse 11. Besahamba bheka abanye kubalindi bafika emzini babikela abaphristi abakhulu konke okwenzekileyo. Verse 12. Sebebuthene namalunga benza icebo banika amabutho imali eningi. Verse 13. Bathi, shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku bameba silele. Verse 14. Uma kuzwakala lokho kumbusi, siyakuncengana naye thina, nina ningakhathazeki. Verse 15. Ayesethatha imali, enza njengokufundiswa kwawo, lelizwi landa phakathi kwabaJuda kuze kube namuhla. Verse 16. Kepha abafundi abayishumi nanye baya eGalile kuleyo ndaba uJesu ayebayalele yona. Verse 17. Sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. Verse 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Verse 19. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni kaYise, nelendodana, nelikaMoya ongcwele. Verse 20. Nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.